Nkosi mzalwane Nevi, olu luhlobo lothuso kum. Bendingafanele ukuba lapha namhlanje. Kodwa ngobu busuku bubusuku bomthendeleko. Kwaye ndicinge ndiyakwehlela ngale ntsasa kwaye ndiye ndabiza umzalwane uNevi waze wathi, kulungile ngoku ukuba uyehla uhle, wathi kutheni ungathethi nje kuthi intwanana. Ndaze ndacinga, kulungile ukuba ndithe ndehla ndeza kwaye bekukwazeka bendingayi kushumayela, kodwa nje bendiya kuthanda ukuthetha kwibandla ithutyana kwiimeko zokuba niyazi zokuba ndicinga ziya kulomeleza ibandla. Sisandula ukubuyela kolwethu hambo lokuzingela abazalwane kunye nam apha kwaye sibe nexesha elizukileyo. Sinombulelo kakhulu, sonke thina sizalisiwe kwaye safumana izilwanyana zethu ebesizizingela. Kwaye umalusi wethu kunye nam siyayazi ukuba inyama yenyamakazi ilunge kakhulu kwaye ke sibe nechama elihle kwaye ndifumene ibhere namachama amabini. Saza sabuya kwaye eli kufanele kube lixesha endifanele ndithethe kuloo matywina asixhenxe okugqibela. Kwaye abakhange benze ibandla lilunge kwaye kukho into ethile isithintelo esiyibangeleyo. Oko ndicinga isixeko sisinika indlela engqwabalala ngokungabikho kwendawo eyaneleyo yokumisa imoto ngokomthamo wabantu esi ibandla eliwuthwalayo. Sifuna icawe entsha ibekwe phezulu apha kwaye sinesixa esilungileyo semali esele ibekiwe kunye nokwenza icawe enkulu. Kodwa xana sinale mihlangano kutheni niyaqonda into ekuyiyo? Yinto elusizi. Abantu bajikele ze iindonga phandle emvuleni kwaye nje kubi kwaye kwa nokugxekwa kusuka kubahlobo bam. But njalo Branham kukhangeleka ngathi uba ugqirho sisihlobo sam, wathi kukhangeleka ngathi ungafumana indawo, wathi ndinosisi njengoko beya kugqitha. Umongikazi ongummelwane wathi kutheni ndize phaya ngenye intsasa ngentsimbi yesihlanu, wawufanele ukuba phaya, waza wathi abantu babesele behlanganiselene ngokungqonge laa cawe ezantsi phaya ngentsimbi yesihlanu kusasa, ubufanele ukuba phaya ngecala leyesithoba ke yabona kwaye yenza nzima. Kwaye sifuna ibandla elinegumbi nalapho wonke umntu anokuhlala phantsi kwaye sicinga siphila kwimihla yokugqibela. Niyakukholwa oko? Oko kulapho kufanele sifundise ibandla ngazo ezi zinto ezenzekayo, izinto ebeziprofetiwe ezinye zazo amawaka eminyaka kwaye kwiminyaka engamashumi amabini anesihlanu kanye ukusuka kweli bandla ebeziprofetiwe ebeziya kwenzeka kwaye ngoku sinayo kanye isenzeka. Ke sifanele sibe sivuselela ezi zinto kodwa asinagumbi laneleyo. Ke ngale ntsasa bendiya kwenza iminxeba yam nezinto izolo ndaze ndafumana eminye engaphezulu yokuyenza ngale mva kwemini kunye nanjalo njalo. Kwaye emva koko ndibe nabantu abaye bafuna ukungena, othandekayo umfosi emtsha obenokuphakuzela nje umzalwane ongumlungiseleli entsimini kunye nabaliqela abanjeya kunye nomzalwane osuka eNorway. Kwaye sibe nodliwanondlebe oluncinci emva kwigumbi elingasemva. Ndaze ndathi, kulungile ngoku siya kuphumela ngaphandle. Kwaze umzalwane uNeville wathi, kulungile siya kuphuma size sitho amazwi ambalwa ukomeleza ibandla kancinci. Umlo, enye yezinto zokuqala endifuna ukuzitsho, ndiye ndabhala phantsi izinto apha ephepheni zokuba xana ndisiza ebandleni ebendifuna ukuzitsho. Into ebendiyibhalile apha ibimalunga nokunduluka kowethu onobubele umzalwane uTaylor ngelixa besimkile. Umzalwane uTaylor ube esiza kweli bandla iminyaka ngeminyaka, sonke kuthi besimazi ndiqinisekile. Kodwa ukuba kuya kubakho abangaziwayo apha, ibe ileliya lixabisekileyo lidala inene ebelisoloko likufumanela isitulo sokukuhlalisa phantsi. Umzalwane uTaylor, ixesha lokugqibela endimbonileyo ngoku kude ndimbone eyindoda esentsha, wayemile phaya emnyango malunga nezintathu okanye ezine icawa esiqhithileyo. Wathi, ndingathanda ukufumana iincwadi zalwane uBranham, ndingathanda ukuhambisa ezi ncwadi. Ke thina yena into endiyiqondayo wayeneswekile waze wafa isiqaqa kwaye akazange kungaziwa ukuba uneswekile kwaye wafa. Akazange afe, wemka nje ukuya kuba nenkosi uYesu. Kwaye wayengothembakeleyo omangalisayo umzalwane, esoloko ekhathalele abanye abantu. kwaye uyolo lwakhe lwalusekuzameni ukufumanela umntu othile indawo yokuhlala phantsi xa besiza ebandleni. Kwaye niyayazi, mhlawumbi xana siwelela ngaphaya komgwebo, akuyi kuba kuhle ukubona umzalwane uTaylor phaya asifumanele indawo yokuhlala phantsi kwelinye icala. Icinga ekukhumbuleni umzalwane uTaylor beningekho apha ukuza kuyithetha nomzalwane uNeville emngcwabeni wakhe, kodwa ndifuna ukutsho ilizwi lemibulelo yam kumhlolokazi wakhe. Udade uTaylor, ndiyaqikelela ulapha ndaweni ithile ngale ntsasa, mayisikelelwe intliziyo yakhe enyanisekileyo. Umzana uTaylor ngenye imini wathi, nyukela apha uze kundibona. Ndaba nechityana lombiwe phaya, ndabeka intlanzi kulo kuze ube nokunyukela apha ukuza kuloba. Wasoloko ekhathalele omnye umntu ongomnye, kwaye kwakukho umntu uthile ekhathalele yena, lowo nguKristu ukumnika usindiso. Ndicinga ekukhumbuleni nakubeni ukwenzela eli bandla njengoko lihlangana njengomzimba ngale ntsasa, masimeni kunye sithobise iintloko zethu phambi koThixo. Bawo wethu wasezulwini, thina njengabantu ngale ntsasa kunye nabazayo kule ndawo yokunqula, isandla sakho esikhulu siye sahamba-hamba phakathi kwethu saze sathabatha kuthi omnye wabaxabisekileyo babazalwane bethu esimthandayo, kwaye sisazi ukuba wena ubumthanda. Kwaye wena ube unesizathu sakho konke oku kose okanye ngeyingenzekanga ngale ndlela, ekwazini ukuba iBhayibhile yethu isixelele ukuba zonke izinto zenzekela okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo, kwaye yena ukwenzile oko. Kwaye siyabhekabheka ehlabathini size sifumane indalo kuyo yonke indlela ithetha nathi okokuba ingcwaba alinakumgcina, kuba emhlabeni ukhonze injongo athe wena wamthumelela yona ukuba ayenze, ube engolungileyo othembekile umzalwane. Sifumanisa ukuba ebomini bobomi bezityalo kunye nasebomini belanga eliphuma kusasa ukuze lisinike ukukhanya, kwaye embindini wemini liba sembindini wobudala, kuze emva koko ngokuhlwa life kwakhona ukuze livuke kwakhona kwintsasa elandelayo lidlamkile kwaye lilitsha ngokuba likhonze injongo kaThixo. Sibona iintyatyambo njengoko zityatyambo kwaye zenze ntle umhlaba, kwaye ziyombise amaholo emingcwabo kunye neendawo zemitshato, kwaye zikhonze injongo ivule intliziyo yayo kwaye inikeze simahla ubusi kwiinyosi nesiqholo kogqithayo, ubuhle kobufunayo inikeza ngako konke nako kwinkonzo kuThixo, emva koko ithobise intloko yayo incinci. Kodwa xana intlokohlaza ifika iyaphakama kwakhona ukuba ikhonze injongo kaThixo, ngoko ebusweni bayo yonke indalo kunye neBhayibhile isithembiso kunye nomoya oyingcwele, singagcoba luvuyo ezintliziyweni zethu ukwazi ukuba umzalwane wethu uTaylor ngokunjalo ngoko ukhonze injongo kaThixo. Kwaye ukutsho ukuthi akaye kuvuka kwakhona iyakuba kukuphika iBhayibhile yethu uThixo wethu kunye nazo zonke izinto athe wasinika zona uThixo ukuba sikhangele kuzo kuze sazi ukuba lukhona uvuko. Ke singxamele kwixesha xana siya kumbona yena kwakhona xana esemtsha kwaye esempilweni kakhulu, kwaye ngasokuze tu agule okanye aluphale. Sikelela oxabisekileyo nkosikazi wakhe elaa qabane lithembekileyo lakhe, indlela esiya kubakhumbula ngayo elide Nkosi, njengoko sibabona behamba kunye ukuya echibini baze bahlale kwizitulo ezincinci phandle phaya beloba kwaye bethetha kunye nendlela ababezizithandwa zenene kunye. Kwaye ngoku siyazi ukuba kukho usuku olukhulu oluzayo xana amaqhawe okholo aya kumatsha phantsi kwesango olukhulu loloyiso, kwaye iingelosi ze kunye nemihobe ziya kuzalisa umoya. Siya kubabona kwakhona kulaa ndawo kude kube ngoko Nkosi, sinike ukukhalipha, sisikelele kwaye usincede. Siya kumkhumbula ixesha elide umzalwane uTaylor kunye naye wonke othe weza kweli bandla, ngelixa aya kuma esangweni aze afumanele indawo ofikayo ukuza kuva ilizwi likaThixo kubahlale phantsi ngokulula nokuphumla. Ngomnye umhla xana wegqithayo Nkosi, ndathandaza ukuba esikhulu isiphatha zithunywa sikaThixo sema phaya emnyango kumfumanela indawo naye Nkosi, kwaye wabanakho ukuhlala phantsi kuba kubhaliwe eBhayibhileni abanenceba baya kufumana inceba. Sithe simbone Nkosi, yanga iinkumbulo zingaqhubeka zimnandi ezintliziyweni zethu.
Until someday when we meet again in the other land. Through Jesus Christ's name we ask it. Amen.
Kude kube lusuku xana sihlangana kwakhona kwelinye ilizwe. Ngalo igama lika Yesu Kristu siyayicela. Amen. Uyakukhumbuleka ixesha elide phakathi kwethu naphakathi kwabangaziwayo nanjalo njalo. Abeza ebandleni lethu okanye sakhiweni sethu apha ukuza kunqula. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo phambi kothixo de kube yilamini. Ngenye imini nayo ngamnye kuthi uza kuhamba ngamnye ngamnye de siwe phantsi ngawo umgca ngokufana nokuya. Masithi ke ngoku ngelixa sisenexesha kwaye sinako masizilungiselele ela xesha lizayo. Kuba sazi liyakuba nini, asiyazi yakuba ngubani olandelayo. Masiphile ke ukuze ngasuku ngalunye okokuba inokuthi ifike iyakuba yethu siyakuba silungele. Ngoku ndingathanda ukwenza izaziso. Ngoku msinyane mhlawumbi andithethanga namathenjwa kusukela ndibuyile ukubhekiselele nemeko yokwakhiwa kwecawe apha okanye oko kulandelayo ekufanele sikwenze ukufumana icawe yethu ukuze sibe nokuba nomhlangano wethu. Ngoko ndiya kuqhubeka ndixoleleni ngawo amatywini asixhenxe kwaye emva koko izibetho ezisixhenxe kunye nezinto ezininzi esisafanele sifike kuzo kwamsinyane. Kwaye ngoku kusasa necawe elandelayo phaya kufanele ndibe se-Elizabeth Town, Kentucky, nomzwana u-L.G. Hoover inkonzo yokunikelwa. Kwaye oko kukunikezela umnquba omtsha okanye umnquba abathe bawuthenga e-Elizabeth Town, Kentucky, kanye ukwehla nge-62 de ufike e-Elizabeth Town okanye kanye ezantsi lithetha 31 okanye ezantsi kwindlela ethintelayo. Nje ekujike ndikuthabathela e-Elizabeth Town imalunga neyure imalunga na-35-40 eemayile ezantsi phaya. Icinga malunga na-40 eemayile ngakade ya-31 kunye namalunga na-35 eemayile okanye into ethile. Enye indlela ezantsi kwindlela ethintelayo ise-Mulberry Street inkonzo yokunikezelwa. Umzane uHoover uya kuba nesiqhelekileyo isikolo secawe nentsimbi yeshumi kwaye ndifanele ndishumayele inkonzo yokunikezelwa kusuka kwi-11 de kube li-12 kule cawe ilandelayo unovemba we-11. Kwibhodi yokupapashela phandle phaya ngumba weendaba wayo kwaye iya kuba se ningayifumana indlela yenu kusuka kanye phaya ise-Mulberry Street okanye banika izikhombiso kwibhodi yokupapasha phandle phaya kumphambili wecawa. Ngoko ngonovemba 2022 ndifanele ndibe Shreveport, Louisiana, 22, 23, 24, 25, na 26. Iintsuku ezintlanu ndiyacinga eShreveport, Louisiana, kumnquba iLife, oko kukunye nomzalwane uMoore, babhiyozela isiganeko sama-50 eminyaka. Intsikelelo yePentecost yawa eShreveport, Louisiana, iminyaka ye-50 eyagqithayo ku-22 ale nyanga. Iminyaka engama-50, umyalezo wokuqala wePentecost washunyelwa kwaye wawa umoya oyingcwele wawa eLouisiana. Kwaye babe nesikhumbuzo kuko oko kwaye ngama-50 esikhumbuzo sesiganeko. Kwaye kufanele ndithethe lo mnyaka wama-50 ubusuku obuhlanu kunye nomzwane uMoore eShreveport umnquba iLife. Unazo izihlobo phakathi nasekujikelezeni phaya ngoba ofuna ukuzibhalela okanye into ethile ndingavuya ukuba nazo kwaye nje sixelele malunga nemihlangano ezayo. Kwaye umnquba iLife ukuba nabani wakhe wabaphaya nomzwane uMoore yindoda emangalisayo kwaye kukho igquba elimangalisayo labantu. Loo makhwahla asezantsi akunakho nje ukuwodlula kwaye ke umnquba iLife nabani apha eShreveport angakuxelela iphi. I-Shreveport imalunga na-200,000 abantu kwaye sisixeko esilungileyo neendawo ezininzi zokuhlalisa ke kwaye umnqoba umnqoba omkhulu omkhulu kakhulu umnqoba unomgangatho ongaphezulu nebalkoni nomgangatho wokuqala kunye nomgangatho ngaphaya koku ya kwaye nje kukho indawo eninzi kwaye kanye ngqo ngaphesheya ukusuka kwiholo lesixeko elihlalisa amawaka amahlanu njenje ngokufana nokunqumla isitrato apho ukuya kwiholo lesixeko kwaye umfundisi Jack T. Moore okanye kungabe kumnquba iLife eShreveport, Louisiana oko kuqalisa ngamashumi amabini anesibini oko iya kuba ngolwesithathu ngolwesine ukuya kuphela ngecawa lwesine lwesihlanu mgqibelo cawa iintsuku ezine endaweni yezintlanu uyaxolisa oko koba ngamashumi amabini anesibini amashumi amabini anesithathu amashumi amabini anesine namashumi amabini anesihlanu icinga ukuba indlela eyiyo kaNovemba kwaye ngoko siya kufumanisa ngoko malunga oko sikwenzileyo malunga nebandla apha ukufumanisa indlela ibandla liye laqhubeka malunga nokufumana isakhiwo sayo abakhi basixelela ukuba bangafaka amadoda aneleyo kuwo de malunga neentsuku ezilishumi bangaphantsi babe nawo ukuze sibe nakho ukuya ngaphantsi kwabo uyabona kanye ngokukhawuleza kwaye nje balindele isixeko sityikitye niyayazi kwaye kufanele sibe neyaneleyo indawo yokumisa imoto kunye nokuninzi koku kwaye obe yimfumba yomthungampo okufika kuyo kuqalisa ukwakha nantoni na kodwa ndingathanda ukufika ebandleni ngaphambi kokuba ndibuyele entsimini kwakhona koku ndifumene umnxeba wokuya eTanganyika Uganda nokunqumla phaya uJoseph unemihlangano elungisiweyo ukuqalisa ngoFebruwari kwaye izolo xana ndingena bekukho abanye abazalwane kunye nodade uTom's nabo abasuka phesheya kweelwandle bebezile kwaye babe ndifumene isibhilivana silele emnyango wam okanye isimemo sisuka kwimanyano ezantsi emzantsi afrika ke ndibhalela bona ukufumanisa nje ukuba yintoni enokwenziwa mhlawumbi ngelixa ndikude kangakaya ndingehlela ezantsi emzantsi afrika mhlawumbi kwindawo yokugqibela kaFebruwari noMatshi malunga nela xesha kwaye siyathemba siya kufumana ibandla limile ukuze ndibe nokungenisa ezi zigaba zebandla ngaphambi kobusika bungene kuba kunokwenzeka kuba ndikwenzi okanye xana ndifanele ndibuye ukusuka ngaphaya ukuba iNkosi uYesu ilibazisile bendiphulaphule izolo xana bendithabatha ndiyakholwa ibilusuku ngaphambi kwaizolo lwedeyibhu ndiye ndacinga ndiyivile idlala phandle apha ngale ntsasa omncinci umzalwane wasemazantsi ube unina ube ezile emhlanganweni ube enobulwelwe ebeleni kwaye wayesityekelwe kukufa kwaye umoya oyingcwele kwenye yesandula kubakho imihlangano emazantsi ePines ndiyakholwa bekulapho okanye ndaweni ithile waxelela yena watsho malunga nobulwelwe bakhe nokuba yayingubani kwaye nalapho wayesuka khona kwaye wathi ube enenkwenkwe ebiwile elusindisweni kwaye yayiza kuba nenkosi yaye ibiyakuba eyokubulala umntu kwaye nokuninzi kwezinto ezifana nokuya kwaye lo mfo konke kwenzeka njengendlela kwaye ubulwelwe bomhlaza bukanini okanye ubulwelwe obukhulayo gxebe bemka kuye nto leyo ukukhula kobulwelwe ngumhlaza niyayazi ke ngokwe wemka kuye kwaye inkwenkwe yayijongene nokubulala umntu kwaye yonke into ngendlela umoya oyingcwele wayijoya yaze yakhokelelwa kuKristu emva kwakhona kwaye yenza iteyipu yayo kwaye ndiyivile idlala ndingaba niyonwabele leya inkcinci endala intetha yasemazantsi wathi ezantsi apha emantla eCaroline wathi oh ndiyakuthanda njoku ya bona abasemazantsi abantu kwenye ebene inkosi yenje yamsikelela wathi yayazi uthi akushumayela imfundiso mzana uBrenham kuphela kwirhamente yakho wathi siyinxalenye yerhamente yakho ke oko kuhle kuye ukutsho oko kwaye ngoku kukho umfanekiso ndiyacinga mhlawumbi ukwibhodi yokupapasha ngale ntsasa ukuba awukho uBilly uya kuwubeka phaya kumaxesha amaninzi ibe yithethile xana ndaqalisa ukuthetha okokuba baye bathi uyacingela nje mzalwane uBrenham okokuba ubona okwakukhanya okwakukhanya kukho mhlawumbi inzima kungabakho abanye abamkileyo apha oomadala abakhumbulayo emva ngaphambi kwemifanekiso yakho yakhe yathatyathwa ingaba ukhona nawuphi apha ondikhumbulayo mna ndisitsho oko kwixesha lakudala khangela nje malunga nesine okanye isihlanu sezandla udade uSpencer apha nomzalwane nodade uSlaughter nomzalwane apha nomzalwane ngaphaya bona nje bamalunga nesihlanu okanye isithandathu soomadala abashiyekileyo ke ngoku emveni kwethuba iliso lobuxhakaxhaka bekhamera labamba lamfanekiso ke waya eWashington DC waze waya kubo bonke abavavanyi kwaye wabuya hayi kungekho kuvezwa okuphindiweyo okanye nanto but ukukhanya kubethe iliso lekhamera lowo ngugeorge j lacy unalo igama lakhe lityikityiwe yabona kuhle ngoko amaxesha amaninzi nisiva khangela uze uthi kukho isithunzi esimnyama ngaphezu kwalo mntu sisithunzi sokufa bangaphi abandivileyo mna ndisitsho oko amaxesha amaninzi yabona amaxesha kwenzekile ukuba ikhamera ikubambe okuya waye ke sinako okuya apha inenekazi eliza kudade laza lamxelela emhlanganweni ecarolina apho sibe nomangalisayo umhlangano esouthern pines kwaye phaya inenekazi lalisifa ngumhlazwa kuwo mabini amabele kwaye oogqirha babemnikezele ukuba afe kwaye inenekazi nje lehlela ezantsi laze lathabatha umfanekiso wakhe njengoko ndimxelele ukuba lingubani kwaye nalapho asuka khona kwaye ndithe kukho ithunzi elimnyama phezu kwakho usityekelwe kukufa kwaye inenekazi lisuke lathatha umfanekiso woku kwaye nantsiya ekwiliso lobuxhakaxhaka bekhamera yafumana ela thunzi lokufa ukuba nabani kuni nonke niyibonile imithetho elishumi ifilimu naze nayibona ingelosi yokufa indlela eyangena ngayo obaba umnyama esimnyama kujongeka isithunzi sukulo mfanekiso kwaye ndicinga ekwibhodi yobhapasho ngoku ukuba kunjalo ubhile angandifa kutheni menze ayibeke kwibhodi yobhapasho kwaye inotolo olwalathe emntwini kwaye umntu isithunzi samshiya umfazi kwaye waphiliswa ngokumangalisayo kodwa phaya ifana nesigqubuthelo umsi womnyama uhlangene phaya waze wagqubuthela phezu kwenwenekazi kwaye wajinga kulaa mhlaza ngokufana nokuya kuphuma phaya kakade eso sisithunzi apho ukufa kugaleleka khona nako ukusuka kumhlaza kulungile akukhathaliseki uzama kangakanani ukuxelela abantu inyaniso kukho umntu othile oza kukrokra ukuba yona asiyo inyaniso kwaye ukuba usoloko uxela inyaniso ngoko uyayazi ulungisile nesihlobo esingumfama phezulu entshona kwaye umlondolozi mdalo wahlawula malunga newaka ledola ukwenzela imoto yekhephu ukubala umhlambi we-elk ezazishiyekile ngaphaya etroublesome valley umnumzana ujevares owahlala apha ebandleni ndamkhokhelela kukristu ongakholwayo ukuba uthixo ukhona ngokupheleleyo kwaye nindivile ndibalisa ibali lethu siphalisa kunye kwaye wayengakholelwa nakwenye into kuphela kwimigaqo yokuziphatha kadawini kwaye olwasana oluzelwe intombi enyulu yayibubuvuvu kwaye sahlala emahlathini ngobunye ubusuku kanye apho yena wamkela uKristu kwaye ke ngoko le ndoda yabaxelela yathi ngoku akudingeki ukuba nithenge la moto yekhephu yathi yakunixelela ngqo singaphi iinyamakazi ii-elk eziphezulu phaya yathi zilishumi elinesithoba yathi bekukho amashumi amabini bekukho amashumi amabini ananye ndaze ndabulala ezimbini zazo kwaye wayethetha nomgadi wezilwanyana akufanelekanga ubulale kuphela ibe ke wathi bekukho amashumi amabini ananye kwaye ndibulele zambini zazo kwashiyeka ishumi elinesithoba aze wathi ewe jeff ndiyayazi ubulele ezimbini zazo yathi ndiyenzile kuhle bathabatha imoto yekhephu phaya phaya kwakukho ishumi elinesithoba leenyamakazi ii-elk wathi dili ndixele nje indoda inyaniso ayisayi kuyikholela ke oko nje kumalunga nendlela ekuyiyo ungabaxelela abantu inyaniso kwaye noko ba kube kukho okungako ukuqondwa ngokuphosakeleyo nokuxoka malunga nezinto bade bangakholelwa kuba wena uxela inyaniso soxana ubaxelela inyaniso yabona kodwa sinombulelo kakhulu kuba sinoba owasezulwini oqinisela laa nyaniso ngesiqinisekiso yinyaniso ke ngoku ukuba oku iya kuba lusuku lam lokugqibela emhlabeni inkqunophando lwenzululwazi nezibonakaliso zibonakalisile ukuba ndiye ndaxela inyaniso malunga nezi zinto injalo loo nto yinyaniso ke mhlawumbi iyakuba kwibhodi yokupapasha. Billy, ingaba usegumbini phaya, unawo esandleni sakho umfanekiso, kwaye ukuba unawo kuhle, usise apha emva koko, ungawubeka apha, mhlawumbi baya kuwubona kuhle, andiyazi. Kuyakubakho ukukhanya kuyo ibhodi, kwaye apha nanku umfanekiso kanye apha iyaqikelela, aninakuwubona kodwa kanye apha ningabona elaa thunzi ligqubutheleyo lokufa phezu kwentloko yala mfazi, kwaye naku okubhaliweyo malunga nayo emva apha apho inenekazi lathabatha umfanekiso kunye nokubona ukuba ngenene yabonisa, kwaye nankuya khona khona phaya lithunzi eligqubuthelo lokufa. Uyabona umfazi omnye kanye phaya, niyibonile, ndiyaqikelela, mzalwane uNeville, akunjalo? Aha. Ke uBilly mhlawumbi uya kuwubeka kwibhodi yokubhabhasha kuba uya kuyenza. Billy, yiza uthathe, kwaye uthathe uwuse ngaphambili uze uwubeke ebhodini kuze wonke umntu abe nokuwubona njengoko bephuma, yena okanye uDoc nawuphi wabo. Ngoku ndicinge mhlawumbi ingabonisa ngokucace ngokwaneleyo ukuze nibe ndinganako ukuwubona, kodwa kukho obumnyama kakhulu ukwenzela olwa hlobo lomfanekiso, kodwa uya kuwukhuphela phaya ukuze nibe nokuwubona njengoko bephuma. Ngoku khumbulani zonke izaziso, kwaye ngoku ngale ntsasa ndicinge mhlawumbi besiya kuthetha intwanana kwinto ethile ukukhuthaza ibandla, into ethile ebiya kuninika engaphezulu. Uthini? Ewe Doc, ukuba ungenza ingaba yelungileyo. Funa ukusebenza oku apha. Ndibene abanye babo bebengawubekanga kule veki pheleyo. Ke siye sacinga mhlawumbi iya kunika ukuncinane okungcono ukwenzela unamhlanje. Bendifuna ukuthetha kuwo ngokuba ubhekiselele kwiphupha udade athe wanalo. Andazi nokuba udade uShepherd usebandleni ngale ntsasa. Ndihlangene naye ngobunye ubusuku kwaitye lokuqala endakhe ndabona umfazi eneneni. Ndandingamazi kwa ukumazi ukuba wayengubani. Ingaba unjalo? Ndiyaqikelela. Akanjalo? Ewe. Ungakhathazeka, ingaba iya kuba yiyo nantoni ephume endleleni kuba ndibhekiselele kwelaphu? Dade Shepherd, akuyi kukhathazeka, akuyi kuba njalo, kulungile, konke kulungile. Kwaye phambi kokuba sisondele kokuya, masiqubude iintloko zethu ngoku kwakhona. Bawo onobabalo wasezulwini, kuwe sinikeza indumiso ngabo bonke obubele bakho nengceba, kwaye ngoku sizolise Nkosi kuze sibe nokufundisisa ilizwi loThixo ophilayo, njengoko lisiza kuthi ngombono, kwaye liqinisekisiwe ngomoya oyingcwele laxhaswa ngeBhayibhile. Ke siyathandaza ukuba uya kusinika ukuqonda kuze sibe nokwazi oko masikwenze kule mihla yokugqibela, njengoko sibona amandla obubi ezinza ukusingqonga ngoku. Idabi lokugqibela limalunga nokuliwa. Sincede Nkosi njengabalwi benene abomelele, senze sigcine ikhakha lokholo phezulu ngelizwi likaThixo ikrele, size siye phambili egameni likaYesu. Amen. Ngoku ekucingeni ngokuya phambili, idabi njengedabi lingena kuluhlu lilungele ukuya ekwenzeni. Elona dabi ukulwa umlo wokholo. Udade uShepherd apha nomzalwane uShepherd abangabona bahlobo bethu banobabalo nabaza kulo mnquba, kwaye bangabantwana abaxabisekileyo bakaThixo. Kwaye lo dade uShepherd xana bendichola imbalelwano yam uhlobo uBilly anokuluphendula nje umntu othile othi ndithumele amalapha amanintsi omthandazo kwaye ndithandaza phezu kwawo uye nje abaphendule, kodwa xana iyileta yomntu omnye kufanele ndiyiphendule ngokwam. Niyabona ke ndichole imbalelwano eyeyam isiqu, kwaye ke bendiyithabathela ekhaya, kwaye bendifunda phaya iye yathi isuka kudade uShepherd, kwaye ibiliphupha athe wanalo lweenyanga ezithile ezigqithileyo, kwaye akakhange abe nako ukuyifumana kakuhle de kube zezimbini okanye ezintathu icawe ezigqithileyo. Xana ndandifundisa kwesi izigaba zamabandla asixhenxe kunye neziqhamo ezisixhenxe uPetros wesibini, kwindlela eyithabathayo uPetros wesibini isinye ukongeza kukholo lwethu, yabona, kuqala ukuba nesiseko lukholo, Okwesibini yongeza kukholo lwakho isidima kwisidima sakho ulwazi ukusuka kulwazi ukuzeyisa kusuka kukuzeyisa umonde ukuhlonela uThixo kwaye kusuka ekuhloneleni uThixo ukuthanda abazalwane kuzemva koko uthando ekubeni ililitye eliyintloko isixhenxe sezo zinto izigaba zamabandla asixhenxe yabona kunye neenkwenkwezi ezisixhenxe zamabandla asixhenxe kwaye zonke zazo zihlanganiswe kunye ngumoya oyingcwele ngoku oko ekuthabathayo ukuba sisicaka sikakristu ukristu wakha ibandla lakhe kwizigaba ezisixhenxe zamabandla umtshakazi wakhe umntu umfazi ibandla izigaba ezisixhenxe zamabandla zihlanganisa kwaye zenza umtshakazi abanye baphuma kwesi sigaba kunye nabanye baphuma kwesa sigaba kunye nabanye baphuma kwesa sigaba kwaye zonke zihlangana kwaye zibumba lona njengepiramidi njengoenoch owakha ipiramidi oko sikukholelwayo kwaye intloko litye ayizange yabekwa phezulu kwayo ngokuba ilitye eliyintloko laliwo kwaye sithabathile ngoku hayi njengemfundisi kodwa nje ukwenzela ukuqonda nje ukwenzela ibandla apha okokuba ezi uThixo uzenza agqibelele kwisithathu uzenza yena agqibelele kuyisenyana moya oyingcwele izikhundla ezintathu zoThixo omnye uzenza yena agqibelele kugwetyelo ngcwaliseko bhaptizo lomoya oyingcwele iyagqibelela imisebenzi yobabalo uzenza yena agqibelele ekuzeni okuthathu ityeli lokuqala ukuhlangula umtshakazi wakhe ityeli lesibini ukwamkela umtshakazi wakhe ityeli lesithathu kwimileniyam kunye nomtshakazi wakhe kwaye yonke into igqityeleliswa kwizithathu kwaye isixhenxe linani lonqulo lukathixo uThixo unqulwa kwisixhenxe ukufezeka ngoku igqityelelisiwe kwaye ifezekile kwaye into engaqhelekanga yayikukuba hayi ukungenisa oku kodwa nje ukunibonisa ichama lokugqibela endalifumanayo lalinamachokoza amahlanu kwicala elinye kunye namathathu kwelinye yabona ubabalo nengqibelelo oqaphela koku la Kristu uThixo wabhala iBhayibhile ezintathu iBhayibhile yokuqala yayisesibhakabhakeni ibizwa iZodiac ngoku ukuba akuyazi incwadi kaYobi libala nje malunga nayo kuba ngokuba uYobi ngulowo uyichazayo indlela awathi wajonga phezulu waze wazithiya amagama ezo zinto esibhakabhakeni kwaye qaphela kwizodiac yintoni eyaqala ngayo into yokuqala kwizodiac yintombi yenyulu into yokugqibela kwizodiac nguliyo ingonyama ukuza kokuqala kukakristu ngentombi enyulu ukuza kwesibini uliyo ingonyama ingonyama yohlanga lakwayuda emva koko uenoch wayigqiba ngomhla wakhe okanye emva kulaa mhla ipiramidi kwaye iya kakade asinaxesha lokuyisa emva size sibonise indlela yona laa piramidi yenyukela ngayo ngamagumbi kunye nanjalo njalo ithetha kanye ngqo ukuya kwisiphelo sexesha ngoku bakwigumbi likakumkani ngoku ngokomlinganiselo kodwa intloko litya izange ibekwe kwipiramidi kwaye oko kuyibeka gqibeleleyo ngokobungcibi bokwakha okanye ngokoqingqo lwamatye kude kwa incakuba encinci abayazi indlela eyakhe yakhiwa ngayo abayiqondi ingaze incakuba icande emacaleni apho lwadaka lufanele libe khona kwaye akukho daka kuyo igqityelelisiwe nje ukudityaniswa ke yiloo nto iyiyo xana uKristu kunye nebandla besiba banye akukho daka phakathi akukho nto phakathi nje uThixo kunye nomntu uThixo uKristu kunye nomntu ngoku kodwa intloko litye abazange bayifumane niyalazi ilitye lesikoni banalo engilane ukumisela iikumkani okanye ukubathwesa kunye nanjalo njalo kodwa intloko litye qaphela kwidola eliphepha yasemelika uya kubona ukuba kwidola eliphepha yasemelika kwelinye icala icala lasekhohlo lityina lasemelika ukhozi kunye nemikhonto esandleni salo kwicala lesibini eli libizwa ityina le-United States kodwa kwicala elilandelayo kunye ngaphezu kwalo iliso elikhulu kwaye phantsi koku ithi ityina elikhulu Kutheni iya kuba njalo itywina elikhulu kwesi sizwe nkuna ngaphezulu kwetywina lesizwe sethu. Uyabona? Akukhathaliseki nokuba yintoni okhe uyenze. UThixo uyenza ithethe into ekwayo. Uyabona? Wenza umoni athethe ngayo, wenza isizwe sithethe ngayo, yonke into efanele ithethe ngayo. Nokuba ufuna ukuyikholelwa okanye hayi, iphaya ngqo. Qaphela, kukho iliso kokuya. Iliso likaThixo kwaye ngokuba la mnqwazi zange usuke itywina eliyintloko ngokuba lalaliwe nto leyo yayingunyana kaThixo. Ilitye lembombo lesakhiwo itywina eliyintloko lephiramidi kunye nako konke oku ngoku andithandi uku. Ngamanye amaxesha bayazishicilela ezi zinto kwaye ziphuma ziye phakathi kwabazalwana emabandleni bamanye amabandla. Kwaye xana bekwenza oko, emva koko, abazalwane ngamanye amaxesha bafumana ukuboniswa koluvo okungalunganga. Loko kuba nditsho into ethile malunga nabazalwane. Kodwa andinjalo, ukuba ndingaphulaphula nje kwaye niqonde, uyabona, andithethi ngokuchasene nomzalwane wam. Kuba oko akufanelekanga ukuba ngumzalwane, ukuthetha ukuchasene nomnye. Sifanele sithethelelane, hayi ngokuchasene nomnye. Kodwa xana ndithetha ngamanye amaxesha ngombutho othile, njengerhabe, wisile, okanye njalo njalo. But yabona, uchasene nawo, andichasenanga nomzalwane khona phaya okanye udade khona phaya. Inkqubo eyahlula ubuzalwane, koko endithetha ngokuchasene nako. Abantwana bakaThixo lusapho olunye, kwaye hayi amaqela ahlukileyo. Kwaye abanye babo bathi, andiyi kuba nanto yakwenza nayo, ngokuba oko ngamarhabe, kwaye ndingumwisile. Yabona, ngoku, ayisiyo loo nto, yabona, inkqubo yala mbutho eqhekeza ubuzalwane, yabona. Ngoku, oko, njengokuba benditshilo, ukuba ubusihla ngomlambo ngesivukuzuku ukukhangeleka isikhephe, besiza kuzama ukuya kwingxangxasi, kwaye ndiyayazi okuba okuya akuzi kusebenza. Kuhle ngoko. Andikwazi ukohlwaya wena. Ndizama ukukhupha wena kwesa sikhephe, uyabona, ngokuba sisikhephe esiza kophuka kwaye uya kushiyeka uhleli wedwa emanzini. Ke, asingomzalwane esikhepheni. Kodwa ndingcola kumzalwane ukumbonisa ukulungiselela ukwenzeka. Ke, zonke ezi nkqubo athe amadoda azenza kwimpumelelo yawo kufanele zaphuke. Yiyo yonke ezithe zafikelela, sifanele size kubunye, kubuzalwane. Oko, ibe injongo yam yobomi, kukuzama ukumanya kwaye hayi ukwaphula umbutho. Kodwa mabalahle iimbono zabo, baze babe ngabazalwane kuye wonke ozelwe ngokutsha umKristu. Niyabona, oko, leyo yimbono. Phaya kulapho ndiye ndema khona, kulungile ngoku. Kuba abazalwane bangayiqaphela. Abazalwane abaninzi bethu kwa nakuluhlu lwevangeli egcweleyo yethu abakholelwa kuba umbhaptisi namawisile kunye namalutere kunye nabo banethuba. Kodwa ngoku bangabe balungisile, kodwa andivumelani noko. Ndiyakholwa kuba isigaba apha sesi sigaba sobulutere kwesi sigaba apho esasibizwa, ndiyakholwa isigaba isardesi kwaye emva koko isigaba iphiladelphi samawisile kuze emva koko ipentecost isigaba saselawudike. Ndiyakholwa ezo zizigaba kwaye uThixo kuso ngasinye sezo zigaba wathabatha abantu abanyuliweyo kwaye kokuya njengamaHebhere 11 atho ukuthi bona ngaphandle kwethu abenziwanga bagqibelela. Yabona, kodwa ngoku ibandla lisuka koku lingena lisiba ligcuntswana lonke ixesha de libe sezantsi ukungena kwisigaba sePentekoste. Ngoku sizathu ndisitsho oku okokuba ningafumana imbono koko udade akuphuphileyo kwaye iphupha lakhe ngokuqinisekileyo lithelekiseka koko bendikufundisa. Qaphela ngoku apha, ngoku zonke ezi zinto athe uPetros wokuqala umqolo wesithandathu kunye nesixhenxe unixeleleyo ukusuka ngokholo oko sisiqala. Ngoku nditsho ukuba abantu babanga kuba nazo ezi zidima ngaphandle kokuba bazalwe nokuzalwa ngokutsho. Kwaye ndiyakholwa ndenze ukuphawula okukrwada ndaze ndathi ifana nentaka emnyama ezama ukufaka iintsiba zepikoko kuyo ize izenze ipikoko yona. Ayinakuyenza loo nto. Kufanele kubekho usiba lwemvelo lukhule kuyo, ingaphakathi layo kufanele likhuphele ngaphandle olwasiba. Kwaye ndasoloko ndityholwa ngokuba lukhuni koodade bethu malunga nokunqothula inwele nokuziqaba ubuso babo bonke nezinto. Soloko ndityholwa ngokuba lukhuni koodade bethu. asiko ukuba ndinento ngokuchasene nako, andithi umfazi asingumfazi olungileyo okokuba ngumzulu sitratweni othile okanye into ethile. Eso ayisosimo sengqondo sam, kodwa koku xana efaka okungako okungekuko okwemvelo kumphandle kubonisa kukho okuninzi okungekuko okwemvelo kwingaphakathi. Iyabona apho kufanele kuzaliswe nguKristu, ngokuba umphandle usoloko ubonakalisa oko kungaphakathi ngeziqhamo zabo. Niyabazi, niyabona, kwaye apho uKristu afanele abe ngaphakathi phaya, kwaye ukukhathalela uThixo nokukhathalela ezinye izinto endaweni yobungako obuyiyokoyoko bokungekukho kwemvelo, kwaye niyayazi amashiya aluhlaza kunye nokungenguye umntu kujongeka kunye nalo lonke olwahlobo lwento, andihambisani nje naye, kwaye andikholwa ukuba iBhayibhile iyahambisana nayo. Ke ndithanda ukuba nje sibe koko sikuko. Qaphelani ngoku, ukuba akanazo nazinye iinzipho kwaye ufuna ukufaka ezithile, ukuba akanawo amazinyo kwaye uyawadinga, akanangalo kwaye uyayidinga, akanazinwele kwaye uyazidinga, akunazo ezi zinto, oko kwahlukile. Kodwa xana ukhupha amazinyo akho enene alungileyo ngokuba awakhazi imlingo kohlobo afanele ngalo, ngoko wenze ukungalunganga. Ukuba uneenwele ezibomvu kwaye ufuna zibe mnyama kwaye uyehlela phaya uze uzijike ibala zibe mnyama, ngokuba nje wenze ukungalunganga. Ehe, cinga njalo. Kodwa eyona nto, makukho sibhalo soko kuphela ukunqothula iinwele, sikhona isibhalo soko. Ehe, ndinezininzi zoko. Ke ngoko sifuna ukuqiniseka ukuba oko kulungile. Ngoku ngoku udade wethu ekuphupheni waphupha ukuba yena kulungile kuqala, wayephazamisekile. Kunceda ntoni ukuqhubeka kwaye uzame ukuzabalaza ngobomi? Ukuba uThixo usifuna sifumane umoya oyingcwele kwaye asinawo ngoku, andicingi bangabe baya kushicilela oku, kodwa ukuba abakwenzi, ukuba bayakwenza ikokwebandla lodwa. Uyabona ngoku, kwaye ukuba umzalwane othile angafumana oku kwaye uva izwi lam, mzalwane, ngoku khumbula, ndifundisa nje ebandleni lam, usoloko ngaphambi kwerhamente yakho vavanya i-ipeyipu, kwaye ukuba akufuni irhamente yakho ukuba izive, sukubavumela bazive. Kodwa ndizama nje ukutsho kweli qela lincinci apha okokuba umzane uNeville kunye nam ngomoya oyingcwele sizama ukwalusa nokufundisa bona. Ngoku kukho ezinye zezi zinto ungangavumelani nazo kalusizi. Ke ukuba kukho, njengokufana nokusoloko ndikutsho malunga nokutya inkukhu egcadiweyo, xana ubetha ithambo akulahli inkukhu kude, ulahla ithambo kude. Ke soloko usenza oko, ukutya icherry pie uze ufike kwimbewu, ubungayi kulahla ipie kude, kulahla nje imbewu kude. Ke wenza into ekwanye ekuphulaphuleni koku. Ngoku ndiyakholwa ukuba isizathu sokuba kubekho okungako kubhideka namhlanje malunga nomoya oyingcwele ayifundiswanga kakuhle. Ndiyakholwa ukuba ubhaptizo lufundisiwe uze nje uthi ubhaptizo, kodwa ngoku kufane nawe usithi imoto. Kodwa ngoku ndinoomakhenika abaliqela kweli bandla, kwaye andazi nento enye malunga nawo. Ke ukuba ndenza impazamo, bazalwane, ndikhumbulani andingomakhenika. Kufanele kube lucingo oludijelweyo kunye nee-plugs nee-points nee-valves nento yonke engenye eyenza imoto. Kwaye xana uthetha malunga nobhaptizo lomoya oyingcwele, kukho okuninzi okuhamba noko. Ehe, yabona, kukho okuninzi okuhamba noko, kwaye apha koko endicinga ukuba uThixo uya kuqondakalisa umoya oyingcwele ulapha. Yabona, ngoku uPetros wathi kuqala ukholo. Ngoku ndiqaphele ngenene ngokusondeleyo, ngoku siza kufundisa oku okwemizuzu embala. Ukholo ngoku okwakho kokuqala, kwaye yongezelela elukholweni lwakho isidima kwisidima sakho, ulwazi kulwazi lwakho, ukuzeyisa ekuzeyiseni kwakho, umonde kumonde wakho, ukuhlonyela uThixo ekuhlonyeleni uThixo kwakho, ukuthanda abazalwana, ububele kubazalwana, emva koko uthando. Kwaye nabani uyazi ukuba uthando nguThixo, uThixo luthando. Yabona ngoku, ukuba ngoko kusukela koku kwaye ngoko ukuzisa oku kwizigaba zamabandla asixhenxe, uThixo wakha kwizigaba zamabandla asixhenxe umtshakazi kaKristu ngePhiladelphia, Thyatira, nePergam, neSmyrna, neEfeso, isigaba sebandla, athe uYesu, ukuba umyeni uyeza kumlindo wokuqala okanye kumlindo wesixhenxe. Zonke ezintombi ezinyulu zavuka, zazilapho, zavuka, iintombi ezinyulu zaseEfeso, eSmyrna, ePergam, eThyatira, eSardes, ePhiladelphia, nezaseLaodike. Ingaba nikuqaphele oko, yayisisigaba sesixhenxe, ngokuba xana wezayo waza wavusa ezo ntombi izinyulu zileleyo. Oko kwazizisa zonke ukusukela ezantsi ukuza apha, yabona. Kuba koku, ngayo iminyaka, izigaba, yena wakhe umtshakazi, uzale umtshakazi, uzale umtshakazi emhlabeni ukwenzela uKristu. Kwaye indlela ekwanye athi yena azale lo mtshakazi, yena uzale abantu ngabanye. Ngoku, nditsala emva oku, ukuze nibe nakho ukubona xana iphupha likadade lixelwa. Ngoku, ezi zinto apha ngokuqinisekileyo kufanele zibe kumKristu ngaphambi kokuba umoya oyingcwele ube nokubatywina, ngaphambi kokuba oku kuze ezantsi kumphezulu kuze kwenze into epheleleyo. Ngoku, iphupha likadade wethu ngoku, wayekhathazekile kokuba unaye na umoya oyingcwele okanye hayi, xana wangqengqa phantsi ukunqamleza ibhedi esongwayo apho umyeni wakhe wayefunda iphepha. Kwaye unabancinci njengoko ndinabo, kwaye basoloko besenza ingxolo nezinto, kwaye ke koku walala ngokumalunga neshumi lemizuzu okanye ishumi elinesihlanu waze waphupha. Kwaye akazange aliqonde okanye alifumane lonke ukusuka kunyaka ogqidileyo phantsi kude kube kufundiswe lo myalezo. Ngoko ngelixa ndandifundisa wona labuyela kuye lonke, kwaye waphupha ukuba wayethandaza, wayehamba emgangathweni kuqala ngaphambi kokuba aphuphe, kwaye ehlikihla izandla zakhe ecinga, "Nkosi, ingaba ndinomoya oyingcwele, ungabonakalisa kum?" Abanye bathi ngokuba ndikhwazile, okanye abanye bathe ngokuba ndithethe ngeelwimi, kwaye siyakholwa kukho konke oko, kodwa ingaba ndinawo wona ngenene? Ndiyakholelwa kuzo zonke ezo zinto, ezo zidima, ukuthetha ngeelwimi nokukhwaza kunye nazo zonke iintlobo zokubonakalisa. Ndiyakholelwa kuyo yonke intwana yayo, kodwa ukuba kukho ngaphandle koku, kukho into engalunganga, yabona? Ngoku, yabona, uneqokobhe, qaphela. Wayekhathazekile malunga nayo, ke wangqengqa nje phantsi ukunqamleza ibhedi esongwayo apho umyeni wakhe wayefundela khona, waze wangena ebuthongweni, waze waphupha ukuba wayephezulu entabeni. Kwaye kule ntaba, okungcono, andinalo iphepha phambi kwam, kodwa ndicinga ifana noku. Waphupha ukuba wabona ibhokisi yelitye efana nesakhelo ihleli kanye kumphezulu wale ntaba, kwaye umyeni wakhe wayesemveni kwakhe nje, kwaye yena wabona indoda enkulu imile phaya inxibe iimpahla zokusebenza, imikhono isongiwe, ikhupha awona acocekileyo amanzi awakhe wawabona, kwaye iwagalela kule bhokisi. Le bhokisi yelitye ihleli kumphezulu wentaba, kwaye ibhokisi yelitye ibingayikuwagcina amanzi, kwaye aphuma phaya aze abilisa yonke inkunkuma neenkuni kunye nento yonke phaya, aze ayibilisa kwaye aqengqeleka ukwehla ngentaba, kwaye aqengqeleka phezu kweenyawo zakhe, kwaye wayemi kanye kulaa nto kuphela, zange incamathele kuye. Kwaze emva koko wabuza, kutheni ibhokisi ingakhange iwagcine? Yaze yathi indoda, "Lawa ayingomanzi, lowa ngumoya oyingcwele," kwaye yathi, "akukho nto iya kuwubamba wona." Yaza yathi, emva koko yabuyela emva yaze yafumana enye inkonkxa, kwaye yayigcwele bubusi, yaze yagalela ubusi khona phaya, yathi, "ngoku iya kukugcina oku." Waza wacinga ukuba ibhokisi yayiyibhokisi yelitye, yayiza kuqhekeka ize ichithe ubusi, kodwa izanga, ekugqibeleni yancamathelana yaze yabugcina. Wajika waze wehla intaba esiya ezantsi entabeni, wema emazantsi entaba waze wajonga ngasemva, wabona imisinga emihlanu ala acocekileyo aqhakazileyo amanzi engangcolisekanga zizinto athe agqitha kuzo, esacocekile kwaye ecocekile esiza ngesantya emva koko acotha, emva koko phantse ukunyamalala, kwaye wayemangalisiwe ingaba ayakuze afike emazantsi imisinga emihlanu, waza wavuka. Ndicinga okuya nje kumalunga nokusondela ekubeni kuko, akunjalo Dade Shepherd? Ngoku akukho ngaphezulu kunokuba ndithabathe ileta ndaze ndayivula ngaphambi kokuba ndiyifunde, yalibona iphupha lakhe. Leyo indlela amaphupha atolikwa ngayo. Bangaphi kuni abathe beza kum kunye namaphupha kwaye batsho izinto kum malunga namaphupha. Ndithi linda umzuzu, akukhange undixelele lonke, yabona, kwaye hamba uze ulichole. Ngoko ukuba akunakuxela okuphuphileyo ungalwazi njani utoliko lulungile okanye hayi. Uyabona, ufanele ulibone iphupha. Umbono ufanele ulibonise iphupha. Kwaye xana ulibona iphupha athe umntu waliphupha kwaye unakho ukubaxelela phambi kokuba bakuxelele, ngoko uyalwazi utoliko. Ke ndiyakholwa oko kusesibhalweni kananjalo. UDaniel ngelinye ixesha ingaba kwakungenjalo wathi, ehe, ndiyakholwa kwenzekile nje, ndicinge ngoku yangoko. Yabona, kodwa usoloko ulibona iphupha. Ngoku ukuba utoliko lulungile, umntu uqalisa kukuchazela iphupha, ungambonisa nje uthi linda umzuzu, kwaye belinjenanje kunye nanjenanje, kwaye ngoko uthi oko kulunge ngqo. Yabona, indoda ngenye imini yayizama ukundixelela iphupha eyathi yaliphupha. Yathi kulungile, yathi that ngoku mzalwana kutheni uyishiyelele leya ndawo ingenye. Yathi eyiphi enye indawo. Yathi uphuphe ugibisela elitye emoyeni ndaze ndalidubula ndaze ndafumana elinye elisweni lam. Wathi leyo yinyaniso ngqo mzalwana uBrenham, kwaye bakhupha nje indawo yokugqibela yalo izolo. Aha, ke nantsoko. Yabona kutheni akuchazi inyaniso yalo, kodwa uyabona yona isoloko ityhila emva oko ichaza iphupha lakho oko kuphuphileyo. Emva koko uyayazi ilungile. Ngoku nalo utoliko lwephupha lakhe, ebekhathazwa malunga nomoya oyingcwele. Ngoku kangangokuba uthe wabona ibhokisi kumphezulu wentaba, yayelilitye. Ibhokisi yelitye lilitye intlambululo. Ngoku njengoYesu watshoyo esibhalweni wathi, uPetros wathi, ngubani? UYesu wathi, bathi abantu ndingubani mna nyana womntu? Omnye wathi, wena ungu-Eliya noMoses nanjalo njalo. Waze wathi yena, kodwa nina nithi ndingubani? Wathi, wena unguye uKristu unyana kaThixo ophilayo. Ngoku abanye abantu bathi ngoku ibandla ekatolika lithi, ibandla ekatolika yokuRoma itsho ukuba olwakhe uvu into eyayililo ilitye awakutshoyo uYesu, phezu kweli litye ndiyakulakhela ibandla lam namasango esoko akaye kuleyisa lona. Bathi kwakuphezu koPetros, kwaye uPetros wayelela litye kuba uPetros uthetha elitye elincinci. Phezu kweli litye elincinci yakulakhela ibandla lam, kwaye phezu koPetros bona ulandelelwano lobupostile baye bakhela ibandla. Ngoko ibandla lobuprotestanti lithi oko akulunganga, oko kwakuphezu kwakhe awalakhelayo ibandla. Ngoko hayi ukungavumelani, kodwa ndi kweyam indlela yokuyibona zombini ziphosakele, ngokuba akazange alakhele lona phezu koPetros, engazange walakhela lona phezu kwakhe buqu, kodwa kuphezu kwesityhilelo sikaPetros sokuba yena wayengubani. Yabona, bathi abantu ndingubani mna nyana womntu? Wena unguye uKristu unyana kaThixo ophilayo. Unoyolo wena Simoni nyana kaYona, inyama negazi zikutyhilanga oku kuwe isikolo esithile sakwalizwi. Yabona, kodwa uba wam osezulwini ukutyhilile kuwe. Wena unguPetros, phezu kweli litye lovumo, phezu kwesi sityhilelo ndiyakulakhela ibandla lam. Kwaye oko kube kunjalo, sonke isigaba sebandla sibe nalo ela litye lesivumo, ukuqhubeka kuzokutsho kweli litye lesivumo saseLaodike. Kwaye ngoku akunakwenza ibandla elingcwele, akukho nto injalo njengebandla elingcwele okanye umbutho ongcwele. Umoya oyingcwele ungashinyayelwa kulo, kodwa phaya uyakufumana okulungileyo nokubi, abakreki abangakhathaliyo kunye nento yonke engenye. Ke umbutho awunakubamba, akunakuthi siwufumene namnye wabo unawo wona. Hayi mhlekazi, umoya oyingcwele uthululelwa kumntu ngamnye, ngumntu ngamnye. Ke ngoko ke ilitye kulo mhla wakamva, ibandla iPentecost elithe lamkela umoya oyingcwele lakwenza ekuqaleni konke ukwehla ngezigaba, lamkela umoya oyingcwele, kodwa hayi kumlinganiselo elinawo wona ngoku, kuba lubuyiselo lwasekuqalekeni. Njengoko sithabatha iziphatho zezibani uAlpha noOmega, indlela abasilumeka ngayo isibani sokuqala, sanyukela ngokunyukela saza samfiliba ngokuba mfiliba, emva koko sabuyela emva kwakhona. Uyabona, kuqala nokugqibela kunye nanjalo njalo. Ngoku kodwa kwesi sigaba sebandla, umyalezo uthululelwa ebandleni kodwa umzimba abanda ngokunokwawo uhlangene wonke ufane ne lo mnquba siyakuthi kulapho aza khona ebandleni lo mnquba ayingomnquba kamoya oyingcwele akukho nto injalo iziqu zabantu abathi beze kweli bandla bayiminquba kamoya oyingcwele bayiminquba ehlala umoya oyingcwele kodwa hayi ibandla emzimbeni iqela ngoko ke iyaphuma kodwa oko le ndoda eyayigalela amanzi umthunywa kwibandla ethululela umyalezo ebandleni kodwa yayiyintoni eyayisenziwa ngamanzi ayebilisa ikhupha bonke ubumdaka obabukulo oko koko umoya oyingcwele okwenzayo uyabubilisa bunyuke ngoku ngoku ubusi bumele ukuthanda abazalwana ukuba nobubele kubazalwana nto leyo isesisigaba isandula ukugqitha ukuchaza uyabona ububele kubazalwana isigaba esiphila kuso ngoku ngoku ungathi jonga ngokuqinisekileyo andimthandi umzalwana uneville okanye ngokuqinisekileyo andimthandi umzalwana ujones ndimthandi umzalwana unjena nje kunye nento ethile efana nokuya kodwa yeka nje into ethile yenzeke kuyo mzalwana intliziyo yakho yakuphukile phantse nje yakubulala yabona singafumana ububele kubazalwana kwaye sivakalelwe komnye nomnye yabona kodwa ukugcina kwiqela labantu kutheni ukhathala ngalaa mzalwana ngokuba uye waqhekeza isonka kunye naye apha esiguqweni njengoko uyakwenza ngobu busuku uyadlelana naye uxhawule izandla zakhe unqula naye ungumzalwane wakho kwaye angenza into enyameni ongathi ungavumelani nayo ngokuba ungaske uhlale nto leyo ungafanele kuyenza kodwa umkhwebule kancinci kodwa emazantsi entliziyo yakho uba into ethile yenzekile kulaa mzalwana iyakuphantse ikubulala okanye laa dade ndiyindoda endala ndakhe ndamtsha kwaye ngoku ndimdala ndiyibonile ukwehla ngesigaba ikwenza oko ndive abantu besithi andisayi nje kuphinda ndibe nanto yakwenza nayo kwaye into ethile yenzeke kulaa ndoda iphantsa ukumbulala icinga ow thixo ndiyekele umzalwane wam oxabisekileyo ahambe ngaphandle kokwenza ubuhlobo naye uyabona kukuthanda abazalwana khangeleka ngathi ayisayi kuncamathela kodwa iyancamathela ubusi buyancamathela ngoku kangangokuba esuka phaya ukwehla endulini ukuya kumazantsi enduli ngoku la manzi azukileyo ayephokoka ngaphaya kwenduli kwimisinga emihlanu ngoku isihlanu linani lobabalo jesus kholo grace yabona isihlanu linani lobabalo imisinga emihlanu yayiphokoka ukusuka phezulu apha kwisitya ukwehla ukuphumela apha ngasinye kwezi zigaba sasinelitye lovumo abangcwele balele belindile yabona ukuqhubeka de ibe sesi sigaba kodwa kwamsinyane umoya oyingcwele uthi uthululwe usuka kuKristu uyakuza uze ulityine ibandla emva koko ibandla liyakuxhwilwa liyakuba into epheleleyo kathixo umtshakazi kakristu oyakuba intloko yezinto zonke niyandilandela ngoku ngoku wayemangalisiwe ngoku ephupheni lakhe wayemangalisiwe ingaba lo msinga mncinci ingaba lo msinga mncinci ungaze ufike emazantsi yabona wawusoma ngoku ekubeni kukuya yena ngokwakhe ngoku nako oko endifuna nikufumane ngoku yena ngokwakhe wayemangalisiwe malunga nesiqu sakhe ingaba yena wayenawo umoya oyingcwele ngoku ndazikhwebula ekuthetheni oku iintsuku ezimbalwa ezagqithayo ndicinga ukuba ibandla liyakuba kumoya ngokwaneleyo ukuyibamba kwaye mhlawumbi kungcono ndicime le teyipu kanye ngoku kodwa kuba andifuni iphumele ngaphandle phakathi kwabazalwana kodwa ungathetha iilwimi ungakhwazi ungadanisa ungakhupha iidemoni wenze yonke into enifuna kuyenza kwaye futhi ungenawo umoya oyingcwele ababuyanga nabona abafundi bevuya bekhwaza ngokuba iidemoni zazibathobele waze uyesu kanye phakathi kwabo yayingujudas akatshongo na uyesu ngalamhla xana efika ukuba baninzi abaya kuza kumba ze bathi nkosi andikhuphanga zidemoni na kwaye egameni lakho ndenza imisebenzi yamandla kwaye ndiyakuthi hambani kum nina abasebenzi bobugwenxa andizange ndanazo ezo zinto ayizozibonakaliso zikamoya oyingcwele ngezikhamo zabo niyakubazi. Ngoku uthi, Mzana Branham, ingaba thina kufanele sithethe ngelwimi ngokuqinisekileyo ezo zizipho zikaThixo. Kodwa ezo zipho zikaThixo ngaphandle kwezi zidima kuzo zenza isikhubekiso kongakholwayo ayamkelekanga kuThixo. Oku kufanele kubekwa kokuqala kwaye xana unokholo isidima ulwazi ukuzeyisa umonde ukufanela uThixo kunye nokuthanda abazalwana ngoko umoya ongcwele uyehla uze ukutywine njengento enye okukwakunye njengoko atywina izigaba zebandla njengento enye. Indlela enza ngayo umtshakazi wakhe yindlela enza ngayo umntu ngamnye wakhe. Wenziwa ngokusuka kwinto enye yokwenza, njengoEva owenziwa ephuma kuAdam, ibambo lisuka ecaleni. Nazi izinto ekufuneka ube nazo kuqala, akunakuzilinganisa, akunakho ukuzilinganisa. Kufuneka ibe zezithunyelwe nguThixo nezizelwe nguThixo. Ukulinganisa kubangela imbidakalo kuphela. Kufana nobendikuthile, ungafane ucinge ubona isanqa sihleli phaya kunye sinosiba lwehobe lincamathele ezimpikweni zalo sithi, yabona, lihobe. Asilo hobe, sisanqa, qhalanga. Ungafane ucinge intaka emnyama kunye nosiba lwepikoko ezimpikweni zayo kwaye sithi, yabona, leyo yinto eyincamathiseleyo kuyo. Kodwa ifanele ize isuka ngaphakathi ukuphuma kwaye ivelisa ubuKristu uThixo ngamandla kamoya oyingcwele.
Udade wethu ube neenyawo zakhe zimanzi xana efika emazantsi. Sonke thina siyayazi udade uShepherd unobubele, indlu yakhe ivuliwe. Yena nomzalwana andikhathali ukuba lihilihili umngqibi nokuba yintoni. Baya kumondla benze yonke into abanako ukumnceda. Oh, uThixo wakwamkela okuya, indawo esisiseko sakhe. Kwaye apha ngoku, fumana esi sifundo. Naku okungalunganga ngawo ikhile koko. Naku okungalunganga ngawo unquba kaBranham. Niyabona, kukho ezimbini iintlobo zokholo. Kukho ezimbini iintlobo zesidima njengoko ndiye ndanayo ngenye imini. Ezimbini iintlobo ezahlukileyo zolwazi. Ezimbini iintlobo ezahlukileyo zokuzeyisa. Othile ucinga ukuba sisithintelo abanaso. Olo asilohlobo lokuzeyisa athetha malunga nalo uThixo. Ngulowa ungenabulungisa ungalawulekiyo umsindo onawo. Zonke izinto zelacala. Ukubuyela emva ngokukhawuleza. Ukuxambula. Umonde kunye nanjalo kukho ukwenyelisa kwayo, ukuzenzisa, ukholo olunikezwa yimvelo, isidima esinikezwa yimvelo. Kukho ukuzeyisa okunikezwa yimvelo. Zonke ezi zinto zinikezwa yimvelo. Kwaye eyona ndawo inkulu yokholo lwethu lukholo lwengqondo, ngokuva ilizwi lisizisela ukuqonda uThixo ngokwengqondo. Kodwa ukuba oku okusuka ngasentla, oh mzalwane, ukuba kungakho kubethe oku, kubakho olobu Thixo ukholo lukamoya. Emva koko lwenza ntoni olwakholo? Olwakholo luqonda kuphela ilizwi, akhathaliseki nokuba enye into engenye ithini. Luqonda kuphela ilizwi ngokuba ekuqalekeni ube ekho ulizwi, waye ulizwi kuye uThixo, waye ulizwi nguThixo, kwaye ulizwi usenguThixo, kwaye ulizwi waba yinyama waza wahlala phakathi kwethu. Kwaye xana ulizwi ngokwakhe yothululeka kukholo lwethu, ukholo lwethu lwengqondo luba sisityhilelo esikokomoya. Kwaye phezu kwesi siseko ndiyakulakhela ibandla lam. Yabona, hayi phezu koqulunqo lwengqondo lokujoyina ibandla, uqulunqo lwengqondo lokuya. Kodwa phezu kwesityhilelo, xana imisinga yobabalo ithe yathululelwa kwelakholo lwengqondo othe walufumana, emva koko, phezu koko, isityhilelo esingokomoya, ndiyakulakhela ibandla lam namasango esoka akasayi kuleyisa lona. Yabona, oko kubonisa ukuba aya kuchasana nalo, kodwa ayisokuze yoyise. Oh, enjani ukuba luzuko into? Ngoku, jongani ukholo, imisinga emihlanu, bendinentwana yetshokhwe apha, kodwa ndiyaqikelela, akazange wayikhupha. Kodwa, imisinga emihlanu oyibonayo isehla iphumela apha, idibanisa oku kunye. Ibe ingumoya oyingcwele othe wenza ibandla lase-Efes. Ibe ingumoya oyingcwele othe wazala ibandla lase-Smyrna. Umoya oyingcwele othe wanikeza ibandla lase-Pergamum kunye nebandla lase-Tiatira kwizigaba zobumnyama. Gumoya oyingcwele othe wakha la mtshakazi abonyuliweyo abakhutshwe kuzo zonke iinkqubo zemibutho ezantsi ukugqitha izigaba ngokufana nopya. Kukho owonyuliweyo owamiselwa kwangaphambili umtshakazi kaYesu Kristu athe umoya oyingcwele wakhupha abanyuliweyo. Kwaye ibe ingumoya oyingcwele kwesi sigaba esasigaba esasigaba esiya ukuqhubeka ukunyukela kumphezulu umoya oyingcwele. Kwaye ngoku njengakubantu ngabanye ezi zidima nezinto lulwazi nokuzeyisa zongezelelwa elukholweni lwethu. Emva koko xana intloko litye isiza umoya oyingcwele uyingciba yona ihlangane. Nalo ubhaptizo lukamoya oyingcwele yiloo nto luswelekileyo namhlanje. Mna ndibona apha ndinezithile iziqendwana zibhaliwe ezantsi apha, masibone. Bendinomfanekiso uzotyiwe apha ukwenzela iphupha lakhe, yabona. Akunakulibona ngokusuka apha. Ngoku ukusuka kumoya oyingcwele kuza ntoni? Emva koko yena uya kukunika ukholo olungaphezu kwendalo, ukholo olungokomoya okuya apha emazantsi. Emva koko olwakholo olungokomoya luqonda kuphela ilizwi, akhathaliseki nokuba omnye umntu ongomnye uthini, akuncedi nto. Okuya kwazi kuphela ilizwi ukuba umntu othile uthi imihle nimangaliso yegqitha, olwakholo lazi kuphela ilizwi umntu othile uthi akukho nto injalo njengobhaptizo lomoya oyingcwele. Olwakholo lwazi kuphela ilizwi oluya lwenene ukholo lokomoya, niyabona injalo loo, yabona lazi kuphela ilizwi. Ngoko oko ibe ilinani lokuqala, inani lokuqala ukuza kuwe ukholo lwakho lwengqondo kanye apho kuza umoya oyingcwele usehla kukholo lwakho lwengqondo ukulenza lube lukholo lokomoya. Emva koko ukholo lokomoya luqonda kuphela ilizwi ngoko. Kwaye inani lesibini, isithathu, emva koko uya kuba nokomoya, uya kuba nomoya oyingcwele kwaye uya kutywinela zonke ezi zinto kuwe. Njengoko lo moya oyingcwele ugubungela oku kusuka kukholo lwakho kuyokutsho kumoya oyingcwele kukutywinela ngaphakathi noKristu. Emva koko nibabanye. Amen. Susani le nto endleleni yam inzima ezinkalweni zenu. Nibabanye. Yabona, wena noKristu niphila kunye. Kwaye ngaloo mini niyakwazi ukuba ndikuye uba ukum nandikuni nani nikum, yabona. Ngoko elo lumanyano lotywino lenkosi uThixo. Ngoko kwaye emva koko bayangqinelwa baze babekwe ngokwendawo. Xana elaa xesha lisenzeka bangabangqinelweyo oonyana neentombi zikaThixo. Niyakhumbula ngaphaya kwincwadi kaMateyu isahluko se-17 owokuqala ukuya kowesihlanu umqolo, uYesu kwintaba yotshintsho. Nivile mveni yena intshumayelo endisandula apha malunga nonyaka ogqithileyo kuyishumayela ibe yedumileyo. Mveni yena ukubekwa konyana kumaEfese oqala isihlanu kananjalo uThixo wasibekela kangaphambili ekwenziweni onyana. Yabona usapho xana unyana izalelwa kulo ngunyana ngoko, kodwa lanyana unomqeqeshi wokumkhulisa. Kwaye ukuba lanyana akazange afikelele ekubeni ngolungileyo unyana akaze abe yintlalifa, kodwa ukuba ube ngunyana olungileyo kwaye unyana oya kuthobela utata wakhe, ngoko lanyana uyamkelwa okanye abekwe ngokwendawo uba yindlalifa yoko uyise abe enako. Kwaye oko koko uThixo awayekwenza entabeni yotshintsho xana wathabatha ongowakhe yena unyana emveni kokuba ebonakalisile ukuba ungunyana olungileyo, yabona. Kwaye wamelana nazo zonke isiyendo, wamthabathela entabeni yotshintsho waza wamgubungela yena. Niyayazi kwiTestamente endala babethabatha unyana bamncibise ngentle ebukekayo ingubo baze bamhlalise ngaphandle esidlangalaleni baze benze umsitho wokubeka okanye bayibiza ukwamkelwa. KumaGalati phaya ndiyacinga uPawulos ubhekiselela kuyo njengokwenziwa onyana ngoku, kodwa ukubeka unyana abalungiselele baya kuqona kunye nabangokomoya abafundi beBhayibhile ngokubekwa kwalo nyana. Ngamanye amazwi unyana wayengunyana xana wayezalwa phaya kulapho abantu bethu bamaPentekoste benze impazamo yabo. Ukuzalelwa elusatsheni ngomoya oyingcwele kulungile oko, kodwa ngoko sifanele sibe luhlobo olulungileyo labantwana, sifundiswe ngolungileyo umfundisi ongowakho, yabona. Ngoku ukuba indoda emva ngexesha lakudala wayecinga ngonyana wakhe ebefuna abe luhlobo olulungileyo lonyana, ubefumana ongcono umfundisi ongowakhe anokumfumana, umfundisi oyena ungcono, kuba ebefuna unyana wakhe aphume afane notata wakhe, yabona ke ubefumana umfundisi ongowakhe olungileyo. Ngoku ukuba indoda emhlabeni ibinokucinga ngongcono umfundisi ongowayo, kunjani ngoThixo ubawo wethu? Ngoku akazange wafumana oobhishophu neenkulu zabefundisi nabapristi, wafumana umoya oyingcwele ukuba abe ngumfundisi ongowethu, kwaye umoya oyingcwele ngumfundisi wethu, kwaye yena usebandleni, kwaye yena uthabatha umyalezo awuse kubawo. Kwaye ngoko ungathini xana utata okanye umfundisi ongowethu ebuya aze ake bawo? Ngoko akazukufumana uhlobo oluthile lomfundisi ongowethu ofuna ingca emnqwazini wakhe ukunconywa. Niyayazi usiba siyibiza njalo athi, oh, ukuba ndixelela utata into ethile malunga laa nkwenkwe incinci ngumkreqi kakade, kodwa ukuba ndixelela utata angandinyusela umvuzo. Olo asilohlobo olulungileyo lomfundisi ongowethu. Uhlobo olulungileyo lomfundisi ongowethu unyanisekile, uxela inyaniso, kwaye umoya oyingcwele uxela inyaniso xana efika phambi koThixo uthi, ehe, ke yena uyenyuka ucinga ntoni? Ubeya kuba neentloni ukuthi iintombi zakho zicheba iinwele zazo kwaye ubuzixelele ukuba zingayenzi. Oonyana bakho banengqondo yombutho kakhulu, abanakho njengokulula ukubona omnye ukuya kona, injalo lona, kwaye bamkela oku ukwenzela oku kunye noku ukwenzela oku, ya indlela yena afanele ukuba neentloni. Kodwa indlela laa mfundisi ungowethu ubengathanda ukuza aze athi, oh bethu, laa nyana unyana wenene ufana nje noyise. Oh, indlela ebengathanda ngayo ukutsho oku, ya yabona. Ngoko uyise uyakhukhumala libhongo athi, lona unyana wam, koko ngqo uThixo awakwenzayo entabeni yotshintsho. Qaphela, phaya kwabonakala uMoses noEliya, kwaye uPetros wonke bethabathekile okungaphezulu kwendalo kwakwenziwe. UPetros wathabatheka wathi, masakhe iminqube ibe mithathu, omnye ibe ngowakho, omnye ibe ngokaMoses, kwaye omnye ube ngokaEliya. Ngelixa wayesathetha uThixo wamtholisa wathi, lona ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye, veni yena. Yabona uThixo wazibeka yena ngasemva waze, lona ngunyana wam. UMoses wayemele umthetho, abaprofeti babemele ubulungisa bakhe, besingenakuphila ngomthetho wakhe, besingenakuphila ngobulungisa bakhe. Andiceli bulungisa, ndifuna inceba, hayi bulungisa. Andinakuwugcina umthetho wakhe, kwaye andinakumelana nobulungisa bakhe, kodwa ndidinga inceba yakhe. Kwaye uThixo wathi, umthetho nobulungisa zahlangatyezwa kuye, ngunyana wam oyintanda, mveni yena. Lowo nguye, nguye lowo. Ngoku kwiTestamente endala, xana laa nyana wayesamkelwa okanye ebekwa elusatsheni, igama lakhe lalilunge kanye ngokufanayo kwitshekhi njengelikatata wakhe lalinjalo. Ewe mhlekazi, babengenayo babenomsesane ngaloo mihla, umqondisi isigximfisi, kwaye babe atsicele kuyo ayibeke naso isigximfisi. Oko kwakunjalo nje, wayenxiba umsesane kayise isigximfisi sakhe, kwaye oko kwakulunge njengokukayise. Ngoku xana uYesu ebe engothobekileyo, uYesu kuThixo, uThixo wambeka endaweni, lona nguye. Ngoku xana ilungu lizalelwa kusapho lukaThixo ngomoya oyingcwele, kwaye libonakaliswe ukuba linazo ezi zidima kulo, anokuthi uThixo abone isidima, ulwazi, ukuzeyisa, umonde, ukuthanda abazalwane kunye nokuhlonyelwa uThixo kulo. Emva koko uThixo uyalityina okanye alibeke, kwaye phaya kuxa ubona oonyana neentombi zikaThixo. Emva koko Amaefese 4:3 athi, ungabenzi buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi kuye natywinelwa kude kube ngumhla wentlangulo yenu. Ngoku abanye beyonomabhaptizo bafuna ukuqhubeka ngokhuseleko likanaphakade. Ngoku ukubani yakufika kwelabakade, ndiyakuma nani. Lukhuseleko lukanaphakade ukubani yakufika kulaa ndawo. Kodwa nje ukuthi nabani uthi, ndiye ndajoyina ibandla ibhaptisi, ndingumrhabe, ndinokukhuseleko lukanaphakade, akulunganga oko. Ubomi obubo bakho bubonakalisa ukuba unaye kude oku kube phaya, kwaye uThixo akwamkele waze wakutyinela kubukumkani bakhe ngomoya oyingcwele. Ngoko akukho kuphuma kuyo, ukhuseleke ngonaphakade. ukholwa. Ningawenzi ubuhlungu umoya oyingcwele othe wonke wena kunye nezidima zobuThixo zakho natywinwa kude kube yimini yentlangulo. Ndiyakholwa kukho umtshakazi owamiselwa ngelixa elingaphambili. Ndiyakholwa uThixo wathi uya kuba nebandla elingenabala nomibini. Ndiyakholelwa ekumiselweni kwangexa elingaphambili. Okokuba umtshakazi wamiselwa kwangexa elingaphambili. Ufanele abe phaya, ndiyathemba ndikunye naye. Oko, ndiyabona, ndikunye naye. Ngoku, kuxhomekeke kum ukusebenza olwam usindiso noThixo, zide ezi zinto zivunywe nguThixo. Emva koko, ndityinelwe ebukumkalini bukaThixo. Nankuya umoya oyingcwele, nantsiya imisebenzi yokwenene kaThixo. Utywiniwe, kude kube yimini yentlangulo. Elo yayiliphupha lakho, ndiyacinga lalilihle. Ngoko ke, xana ekwenza oko, xana elabandla lisiza kule ndawo, okanye umntu ngamnye, ibandla liyakuba phaya. Mandiyitsho kamnandi ngenene ukuze nibe lokuyifumana. Ibandla lamiselwa ngexa elingaphambili ukuba libe phaya. Ndifuna ukuba kunye nalo. Kodwa indlela ekuphela kwayo endiya kuba kunye nalo kukuba inxalenye yalo. Ndiba inxalenye yalo njani ngokuba kulo. Ndingena njani kulo ngobhaptizo. Ngamoyamnye, amaKorinti 12, ngamoyamnye sonke sabhaptizelwa mzimbeni mnye, umzimba omnye sabhaptizelwa kuwo. Kodwa awunakuncamathelisa ezi zinto zincinci uthi, ndathetha ngelwimi, ndinawo, uyaphuma apha ube nomsindo, uthuke uze uqhubekeke, yabona. Oko, kukufaka intsiba zepikoko kwintaka ijeyi, yabona, akunakuyenza. Ubomi bakho bubonakalisa ukuba asiyiyo. Kodwa xana ezi zinto zisebenza kuwe ngaye uThixo, ngoko utywinile. Emva koko, akukho kuzenzisa malunga nayo. Unguwe nje. Oko, kuxa imibono ngokugqibeleleyo, umoya oyingcwele, imisebenzi kaThixo. Yonke into iyabonakalaliswa ngokuba kutheni wena noKristu nibabanye. Ndiyathemba oko kuyaqonda. Wena noKristu nibabanye. Bendinento engenye endiyibhalileyo phantsi apha endifuna ukucinga ngayo. Isizisa kwindawo yobomi. Ngoko uba unobomi obungunaphakade. Ngoko ndinesichazi magama sesiGrike apha, i-emphatic diaglot. Ndifundisisile ngenye imini kwigama. Ngoko uYohane 14 kanye uYohane 3:16 siyafumanisa. Enye indawo ithi ube nobomi obude. Enye indawo ithi ube nobomi obungunaphakade. Kodwa kwisiGrike, kwinguqulelo yesiGrike, kwisiHebhere ithi ubomi ngaphandle kwesiphelo. Kwigama lesiGrike ino-a-i-n-i-o-a-n. Phantse ifane no-aeon. Aeon sisithuba esingenako ku linani elingenakubalwa. Ingaphaya kwezigidi, iitriliyoni zigidi zezigidi. Kodwa lena yi-aeonions. Yexesha, ubomi obungunaphakade, kwaye igama lesiNgesi layo ngunaphakade. Siyayazi njengonaphakade, aionios, okanye ubomi ngaphandle kwesiphelo. Uyabona, kwaye ukuba unobomi ngaphandle kwesiphelo, ungatheni ukutshabalala, uye waba yinxenye kanaphakade, kwaye inye kuphela into engunaphakade. USathana kangonaphakade, hayi, yena waba nguSathana. Isihoko asingonaphakade, isihoko sadalwa, asingonaphakade, kwaye le mizimba ayingonaphakade, yadalwa. Kodwa, umoya kaThixo ngunaphakade, awuzange waba nasiqalo okanye awuzange ube nesiphelo, kwaye indlela yokuphela kwayo isinokuba nobomi obungunaphakade, ukusuka kwelaa gama lesiGrike zoe elithetha ubomi bakhe uThixo. Sinabo siba inxalenye kaThixo, xana sisiba ngonyana neentombi zikaThixo, kwaye sinobomi aionios. Ke indawo ephilayo thina eqondayo eli gama, ukusuka apha ukuya phaya eqondayo ngububomi aionios, ubomi kwangaphandle kwesiphelo, bubomi bakhe uThixo ngaphakathi kuthi. Amen. Ngenye imini kuhambo ndaba nengxoxo ingqina likaYehova ngoku, hayi ukudelela nekabani inkolo. Sinenqwaba yabaguqukileyo bahleli apha abasuka kumangqina kaYehova. Omnye wamathenjwa ethu ebandla wayelingqina likaYehova, wayelilo, waza wasindiswa. Yena nosapho lwakhe, uyise wayengumlesi, umzane uHood kunye nabo bonke abantakwabo noodade bakhe ngoku. Malunga nabo bonke bangenile, bamkela umoya oyingcwele. Ngenxa yemibono kaThixo yabaxelela abakwenzileyo, noko abathe yabona oko kwayenza.
But here, Jehovah witness
bo, kodwa apha ubungqina bukaYehova encwadini yabo itsho ukuthi umoya owuphefumlayo ngumphefumlo ngoko oko akunakubakho kulungileyo umoya owuphefumlayo asingomphefumlo ukuba nguwo ungaxesha linye uluhlobo oluthile lomphefumlo kwixesha elilandelayo ungomnye umntu uphefumle laa mphefumlo jonga apho ubunokuba khona ngoko ukuphefumla ngumoya kwaye umoya koko ukuphefumlayo emathatheni akho ngoku bathabatha isibhalo ukusuka ngasemva waza uthixo waphefumlela imphefumlo emathatheni akho waze waba ngumphefumlo ophilayo ngoku ndifuna kukubuza into ethile ukuba wayengumntu loluphi uhlobo lokuphefumla awayeluphefumla ngaphambi kokuba uthixo waphefumle imphefumlo yakhe yobomi kuye yabona loluphi uhlobo lokuphefumla wayephefumla umntu ophilayo kulungile ngoko ukuba oko kunjalo ngoko sonke isilwanyana singumphefumlo ophilayo kuba ziphefumla umphefumlo womntu kwaye umphefumlo wethu kunye nazo ngokuhlangeneyo ngoko uyesu ubengafanelanga kufa idinyi lwesilwanyana beliya kuba lonele yabona ke mzalwane ingxoxo ayimi kodwa oko thixo wakwenzayo waphefumla imphefumlo yobomi obungunaphakade amen ngoko waba ngumphefumlo ophilayo umphefumlo ongenakho ukufa ngoku qaphela ngoku sakufika kubusi buyokutsho kwiingqiniba zakho qwalasela waphefumla imphefumlo yobomi obungunaphakade emathatheni akhe waza waba ngumphefumlo kanaphakade kuba uthixo waphefumla hayi oko indalo yakwenzayo kodwa oko uthixo wakwenzayo waphefumlela imphefumlo yobomi emathatheni akhe waza waba ngumphefumlo ophilayo ngoko uthi kum uadam wafa mzalwane ubrenham kodwa khumbula ngaphambi kokuba afe uadam waba nemvana eyamhlangulayo aleluya abo abaziyo yena wababiza waba nemvana ukuba imhlangule wayengumzekelo uadam wawa ngoko imvana yabonelelwa ukwenzela uadam ngokuba emathatheni akhe kwakusekungumphefumlo kathixo ongunaphakade kwaye waba ngumphefumlo ophilayo wayengunyana kathixo hayi ukuphefumla kwakhe njengegama laseafrika andilazi igama lesigrike layo liyintoni kanye ngoku kodwa igama laseafrika bayibiza umoya okuthetha umoya amandla angabonakaliyo izilwanyana ziphefumla umoya aboni baphefumla umoya ngoko kutheni siya kubulaleka ukwenzela ubomi obungunaphakade ukuba lowo ngumphefumlo ongunaphakade ophefumlelwe kuthi ngempefumlelo kutheni siya kubulaleka ukwenzela ubomi obungunaphakade ibuyela kuthi mzalwane yabona a-a ayinakho nje ukuyenza kodwa uthixo ingakumbi kuadam waphefumla imphefumlo yobomi obungunaphakade waza waba ngumntu kanaphakade nothixo wayenamandla njengothixo wayenguthixwana wayenguthixo wasemhlabeni hayi uthixo wezulu ngoku uthixo womhlaba kwaye ngenye imini oonyana bakathixo bayakuba ngoothixo kwakho uyesu watsho njalo akubhalwanga emthethweni wenu ningoothixo ngoko ukuba ningabiza abo yena wababiza thixo abo uthixo wabahambelayo ningatheni ukundigweba mna ukuthi xana ndisithi ndingunyana kathixo yabona ngoku sifika kwinto ethile enzulu qaphela ngoku oku xana siyiqhubela ezantsi ngoku naba ngoku yena ngunyana kathixo kodwa wenza impazamo yena uyayazi wenza ukungalunganga khumbula ngoku uadam zange wakhohliswa ibhayibhile yatsho njalo utimoti wokuqala isithathu uadam akazange wakhohliswa kodwa umfazi wakhohliswa wayesekugqitheni uadam wahamba noeva ngokuba yayingumfazi wakhe into enye njengokristu zange akhohliswe ngusathane kodwa waya ekufeni kunye nomtshakazi waya kuba nomtshakazi ukuze yena abe nakho ukulihlangula ibandla uadam wayeyazi wayengalungisanga ke wemkanje noeva yabona kodwa kwakukho imvana ababonelelwe ngayo yokokuba babehlangulwe kwaye ezimvana namhlanje ezaziwa kwangaphambili nguThixo kwaye uThixo uzibizile kukho umhlawuleli akukho mntu unokuza kum ngaphandle kukuba ubawo wam amtsale kwaye bonke athe ubawo wandinika bona bayakuza kum injalo loo nto ke kukho imvana ebonelelweyo ukusukela ekusekweni kwehlabathi apho amagama abo abekwa encwadini yobomi yemvana imvana yabonelela ukwenza indlela yobabalo ukwenzela wonke kubo ukuba aye eluvukweni imvana ebonelelweyo imvana ka-Adam ngoku qaphela njengoko uAdam wayenemvana ebonelelweyo ngoku elo libandla namhlanje andithethi ibandla niyayazi ntoni anditsho oku ukuba ndibe ngohlambelayo kwaye andibhekiselelanga ukuba ivise kabuhlungu iimvakalelo zakhe nabani andikho apha ukuzokwenza oko njengoko bendisele ndizicacisile ndilapha ukuza kunceda kodwa oko endizama ukukwenza niyayazi ntoni eneneni la mabandla asingomabandla linye kuphela ibandla ezi zindawo zokuphumla yabona zizindawo zokuphumla andinanto konke kulungile kodwa ndifuna ukubonakalisa kuni kwimizuzu embalwa ukuba zona nje ziindawo zokuphumla ungowendawo yokuphumla iwisile wendawo yokuphumla irhabe okanye wendawo yokuphumla ipentekosta kangangokuba oko kusiya ewe iindawo zokuphumla yabona akunako yabona amabandla eneneni ziindawo zokuphumla apho abantu abanoluvo olunye bakhukhuliseka kunye kodwa ibandla linye kwaye akunakulijoyina ibandla uyazalelwa kulo kwaye xana uzalelwa kulo ulilungu lalo njengokufana nosapho lwam ndibe ndikusapho lakwabrenham iminyaka engama-53 abazange bandicela ukuba ndijoyine usapho kutheni akudingeki ndijoyine usapho ndazalwa ndingubrenham kwaye uyazalelwa ebandleni ngoku ezi zingezinye ziindawo zokuphumla ingaba wakhe wakucinga oko ewe mhlakazi ngenye imini ndandicheba ingca kwaye ndandicinga malunga kulungile elikhulu ibandla elingcwele lobukatolika balibiza njalo ndandiqhuba ngolwa hlobo ndicheba yaza into ethile yandimisa njengokuqinileyo yathi sukubiza okuya okuya ndabhekabheka ndaqalisa ukucheba kwakhona yandimisa yathi sukubabiza bona okuya yathi bayindawo yokuphumla njengabanye abalobandla linye ibandla yabona bangamalungu endawo yokuphumla kuba ungayijoyina indawo yokuphumla kodwa unakulijoyina ibandla ibandla uyazalelwa kulo uba lilungu lalo ngozalo olutsha emva koko ube lilungu losapho umzalwana okanye udade kulo ngoko mandinifundele nje apha kwinguqulelo i-emphatic dialogue into ethile yesityhilelo 17:3 kunye nesityhilelo senguqulelo i-emphatic dialogue apha kwaye nje qaphela oku indlela oku okufundeka ngayo nendlela indlela entle ngayo nje ukuthelekiswa naleya isityhilelo 16:17 kulungile ngoku masifundeni apha nje umzuzu phulaphulani koku ngozondelelo ngenene isityhilelo 17:3 saza esinye sezo sixhenxe izithunywa sine iingqayi ezisixhenxe seza sathetha nam inifundela kwisichazi magama sine yiza yakubonisa ukugwetya kwalo ihenyukazi elikhulu elihleli phezu kwawo amanzi amaninzi kwaye sonke siyayazi ukuba leyo yivetican apha sino owethu umhambeli wecawe khona phaya osuka kwibandla ekatolika esixelela kanye ngqo into ekuyiyabona kwaye lena impendulo kuyo wathi kodwa linda umzuzu wathi ube kukho zonke iintlobo zamagama wathi ebeya kwenza amakhulu amathandathu anamashumi amathandathu anesithandathu ndathi kodwa nje umzuzu wathi igama lakho lingenza amakhulu amathandathu kodwa ndathi andihlelanga kwiinduli ezisixhenxe ndilawula ihlabathi kaloku uyabona ehe yabona injalo loo nto yabona ndikubonise ukugwetya kwalo yenyukazi elikhulu elihleli phezu kwamanzi amaninzi amanzi isityhilelo i-17:15 ubungqindilili nendimbane yabantu yabona ababehenyuza nalo ookumkani umhlaba nabawumileyo umhlaba banxiliswa yiwayini yo ubuhenyu balo ngoko yintoni saza sandisa ndikumoya entlango inguqulelo emphatic dialogue ngoku yabona ndaza ndabona umfazi ehleli phezu kwerhamncwa elimfusa ibala lizele ngamagama onyeliso
And the King James says,
kukumkani uJames ithi izele ngamagama onyeliso nje umzuzu kwaye ndiza kuyifumana apha nje umzuzu isityhilelo isithathu kulungile nantsi kulungile isityhilelo ndithetha ishumele nesixhenxe hayi isixhenxe ishumele nesixhenxe ngokuphulaphulane kumqolo wesithathu saza sandisa entlango ndikumoya ndaze ndabona inkazana ihleli phezu kwerhamnco elimfusa ngebala lizele ngamagama onyeliso leyo yindlela isingesi esiyinikezayo kodwa esemvelo isiGrike kwinguqulelo ithe diaglot ifundeka ngolu hlobo kwisityhilelo ishumele nesixhenxe isithathu phulaphula saza sandisa ndikumoya entlango ndaze ndabona umfazi ehleli phezu kwerhamnco elimfusa ngebala lizele ngamagama anyelisayo lowo ngumahluko omninzi ukusuka kumagama onyeliso ukuya kumagama anyelisayo yinto kwaye si ngoku yena unina wamayinyukazi siyakwazi sonke okuya kodwa yintoni akudingeki ukuba ube kuhle kulungele oko oko kuya kuthabatha ibandla lekatolika yoburoma kodwa yena uzele ngamagama anyelisayo wisile bhaptizi rhabe lutere bonke bezibiza amabandla kathixo amagama anyelisayo omninzi umahluko phakathi amagama onyeliso kunye amagama anyelisayo bazibiza ibandla likathixo kwaye bemele iziqu zabo phambi kwehlabathi nokudlalwa kwamakhasi nokusela nokuqhubekeka neesopholo zesophu nento yonke engenye nalo lonke uhlobo lwento iqhubeka linye kuphela ibandla uyazalelwa kulo akuzikhona phaya ude ube uhlanjiwe egazini lemvana waze watyinwa ngomoya oyingcwele onjani umahluko phakathi kwamagama onyeliso namagama anyelisayo niyayifumana ndifumene okuya ngale ntsasa xana bendifunda apha ukwehla into ethile iye nje yandixelela yiya egumbini lakho thabatha inguqulelo idiaglot kulungile kukuthobela nje kuko konke ndangena ndaze ndathabatha isityhilelo eshumele nesixhenxe ndacima kutheni wena ufuna ndifunde oku ndaqalisa ukufuna kwamsinya nje ndayibetha nantsiya ndathabatha ipensile ndaza ndayibhala phantsi ndathi nantsi ngoku kwakhwaza amalunga nam ngokukhaba imibutho ngaloo magama anyelisayo azibiza amabandla kathixo namabandla kakristu namabandla amawisile namabandla ziindawo zokuphumla hayi amabandla linye ibandla elo libandla lenkosi uyesu kristu kwaye liyintoni umzimba ongumnqa kayesu kristu usebenza emhlabeni wenziwe lilungu lawo neliphi lala mabandla ayakuba lilungu lomzimba kakristu ufanele uzalelwe kuwo hayi ukuwujoyina kwaye ukuwujoyina kuwo ngamagama anyelisayo lo mfazi igunya lakhe kwaye ubona kanye ngoko apho babeza kuthabatha bonke abantu abaneembono ezingaqhelekanga malunga nenkolo baze babathumele ealaska nikubonile okuya zonke iinkolelo zethu ezingaqhelekanga kwaye intoni ibhunga leecawe zehlabathi kwaye ikatolika inokukhulu kwabo kokwenza ivatican ngoku ngaphaya apho zizama khona kwaye bonke ababhishophu nanjalo njalo bazama ukufikelela kwisivumelwano ukulwa ubukomanisi ihlabathi lilwa ubukomanisi kwaye kuphela kukujoyina ubukatolika ifana nje nanamhlanje naku silapha njengoko benditshilo siya siphantse sabubhanga siya kuboleka sisebenzisa imali ngoku kwiirhafu eziya kuhlawulwa kwishumi nesine leminyaka kusukela namhlanje obo bubungako bendlela esimke ngayo ngubani onemali yehlabathi icawe ikatolika iya kubolekiswa njalo kwi-United States ukugcina ezi nkampu zecuba neerhangqa nezinto ngokuqinisekileyo baya kuboleka kubo xana besenza bathengisa ngobuzibulo babo kanye ukunikeza kwicawe yekatolika yoburoma siyaqokelela qaphela oku njengokucacileyo icace kakhulu kunokufunda iphephandaba nantsi yabona bangamawisile bhaptizi rhabe nanjalo njalo bazibiza ibandla likathixo ikatolike kunye nalo lonke olwahlobo lwento ngala mandla elirhamncwa ligcwele amagama anyelisayo uzibiza ndithe ngaya esibhedlela apho mikudala ndandiyokuthandazela umntu ndathi sizaku yayingumama wam ndathi sizaku ba nomthandazo kwenzela umama laza inenekazi lathi tsala lo mkhusane ngathi akungomkristu lathi singamawisile ngathi enkosi ndicinge mhlawumbi ubulikholwa laze ndatsala nje umkhusane wandijikeleza yabona ke ukuba akungomkristu oko kwahlukile yabona kodwa thina singamawisile eso sisanyeliso irhamncwa amabandla abizwa amabandla asingomabandla mandiqiniseke ukuba oko kushicilelwe ehe asingo mabanga zindawo zokuphumula abantu bayazijoyina kodwa akunakulijoyina ibandla lothixo ophilayo uyazalelwa kulo ngobhaptizo lomoya oyingcwele kwaye xana ubhaptizwe ngomoya oyingcwele ezi zidima zityinelwe kuwe ngomoya oyingcwele kwaye ngoko ke lo uzelwe nguthixo akasenzi isono akanako nantsoko obe singathetha nje imini yonke asinjalo ibandla ngumzimba kakristu ongumnqa uzelwe ngempefumlo kathixo niyayifumana ibandla likathixo lizalwa ngempefumlo kathixo uthixo waphefumlela imphefumlo yemathatheni ngokwasemoyeni ka-adam waze waba ngumphefumlo ophilayo ingaba benisazi ipentekost okanye elinyanisekileyo ibandla lepentekost lizelwe ngempefumlo kathixo mandinifundele into ethile nje umzuzu okukuyo mandibone nje umzuzu ungcwele uyohane ndiyakhona apho ndiyakhona siyakufumanisa okokuba ibandla likathixo lililo okanye hayi ungcwele uyohane masibone ndiyakholwa oko kumalunga ne-16 19 20 kulungile apho ndiyakholwa siya kuba nayo kanye apho kulungile mandinifundele ndize ndibone okokuba ibandla lizalwa ngokuphefumla kokathixo okanye hayi njengoadam wayenjalo ekuqalekeni qaphela kwaza kwangalo olo suku ngokuhlwa ilusuku lokuqala evekini zakuba zivaliwe iingcango kwaye abafundi behlanganisene khona ngenxa yokoyika amayuda uyesu weza wema phakathi kwabo waze wathi kubo uxolo malube nani kwaze kwathi akutsho wababonisa bona izandla zakhe necala lakhe apho emva koko bavuya abafundi xa nabayibonayo inkosi waze uyesu kwaze emva koko wathi uyesu kubo kwakhona uxolo malube nani njengoko ubawo owandithumayo nam ndithuma nina qaphela ubawo owathuma yena wahamba naye kwaye uyesu xana athuma abafundi uhamba nabo okwamnye obathumileyo uthixo kwaze emveni kokuba ekuthilo oku wabaphefumlela waze wathi yamkelani umoya oyingcwele ibandla elizelwe ngempefumlo kathixo xana esi simo sithe sazibumba phezulu phaya kwimeko impefumlo kathixo iphefumlela phezu kwabo yamkelani umoya oyingcwele emva koko ungunyana kathixo ungajoyina nayiphi into oyifunayo kodwa uzelelwe ebandleni likathixo ophilayo uzelwe ngempefumlo kathixo uthixo waphefumlela phezu kwabo waze wathi yamkelani umoya oyingcwele obeto nantsoko wayiza ujoyine beka igama lakho khona phaya kwaye kunye nezopholo zenu zesophu kunye nako konke okuhamba nayo nijoyina indawo yokuphumla ungajoyina indawo yokuphumla iwisile indawo yokuphumla ibhaptisti indawo yokuphumla irhabi indawo yokuphumla ikatolika okanye indawo yokuphumla ipentekosti nantoni na ofuna ukuyijoyina kodwa ujoyina indawo yokuphumla kodwa xana usiba ngumntwana kathixo uyazalwa ngempefumlo kathixo amen ngcono ndiyiyeke kanye phaya ngokulungile ubomi bukathixo nabo kananjalo bungaphakathi kuwe watsho uyesu nje umzuzu wathi uyesu ndingumdiliya wena ulisebe ngoku jonga yayiyintoni ukuxambulisana kwabo noyesu ukuxambulisana kwabo noyesu kwakungokuba wayengumntu ezenza yena uthixo wayenguthixo uthixo wayekukristu yabona kwaye wabaxelela wathi kwaye musani ukukhangela kum asindim ngubawo wam kwaye yena uhleli kum ow yabona ngoku babejonge kulaa mzimba omncinci owawuzelwe ngumariya yabona lowo yayingengothixo yayingunyana kathixo kodwa uthixo waye ekulaa mzimba yayinguthixo wathi ukuba ndiyenzi imisebenzi kabawo wam ngoko ndigwebeni kodwa ngowuphi kuni onokundigweba ngesono ukungakholelwa ilizwi leliphi ilizwi athe walithetha uthixo elingakhange lazalisekiswa kum isono kukungakholwa ngowuphi kuni ondimangalelayo ngesono isono kukungakholwa ndiboniseni mna ukuba andiyenzi imisebenzi kabawo wam ngoba usana ukundikholela kodwa kuba ndiyayenza imisebenzi yawam nakubeni ningenakho ukundikholelwa kholelwani imisebenzi endiyenzayo kuba iyangqina ngenye indlela ubawo ukum engqina ngayo kuba uthixo wayekukristu exolelanisela kuye ihlabathi niyayifumana kulungile ngoku ubomi obukwabunye obusemdiliyeni kananjalo busesebeni uza kujoyina njani koku ya awinako ndibone umntu kungekudala kwiyadi kamzalwane usherit earizona uneziqhamo ezimuncu ezilithoba ezahlukeneyo kuwo yayiyintoni yayingumntu weorenji iorenji engenapeta kodwa wawune ilamuni inarkis itangele imbambusi wawunazo zonke iintlobo ndema ndajonga kulamti ndaze ndathi mzana usherit uthetha ukundixelela ukubana laa mthi ngumthi weorenji wathi ngokuqinisekileyo ndaze ndathi ke njani kanjani ndathi ndibona imbambusi apho kunye nenarkisi apho itangelo apho kunye nelamuni apho nazo zonke ezi ziqhamo zingezinye yenzeka njani wathi kulungile uyabona zihlonyelwe oh ndathi ke ndifuna ukubuza into ethile ngoku ukhale mbambusi kunye nelamuni ngoku kunyaka ozayo iyakuba yintoni iyakuvelisa ngoko iorenji koko ya o hayi wathi uyakuvelisa elamuni kuwo yabona oh ndathi enkosi yabona akunakukwenza oko akunakujoyina kodwa wathi lonke ixesha lamthi uba mdala ngonyaka uze uvelise isebe elitsha livela neeorenji ukuba umdiliya ngokwawo uvelisa isebe kwaye oko sikuzamileyo ukwenza kukuba ngamalungu ajoyinileyo kuye kwaye siphila phantsi kwegama lobukristu ngokuba thina njengoko iyindlela eqhelekileyo yokuthi sisiqhamo esimuncu ibandla lobukristu kodwa xa umdiliya ngokwawo uvelisa umdiliya uyakuba njengokuqala umdiliya awuvelisileyo ukuba umdiliya wokuqala awuvelisileyo babhala incwadi yezenzo ngasemva kwawo ukuba ukhe wavelisa elinye uyakubhala incwadi yezenzo ngasemva kwawo injalo ke ujoyina kuphela iindawo zokuphumla kodwa xana uzalwa uphuma kumdiliya unesiqhamo injalo loo nto unesiqhamo kodwa yintoni oyenzayo ngaso umila kokuhlonyela uthixo kwaye uyawaphika amandla awo uphika imiqondiso uphika izimanga uphika umoya oyingcwele uphika ukuthetha ngelwimi uphika imibono uphika iziprofeti uphika impilisi kwaye noko uzibiza ngegama akumangalisi umoya oyingcwele wathi amandla eqela labantu lizele ngamagama anyelisayo ngokuqinisekileyo bezibiza amakristu benokumila kokuhlonyela uthixo kodwa bewaphika amandla oko kwabo kuphebuka kuba luhlobo lwabo abakhokelela abafazi abasileyo bephethwe imfumba yeenkanuko zonke iintlobo zemibutho ibandla lifumbe okungako kunye nolu hlobo lwezoluntu kunye noluya uhlobo lwezoluntu malunga naphi noluntu lukayesu kristu yabona sinazo zonke ezi zinto zingezinye kwaye sithwelise ibandla umthwalo ngoku nantsoke akunakuze ujoyine ibandla ujoyina indawo yokuphumla ulilungu lendawo yokuphumla leqela labantu njengokufana nendawo yokuphumla sikholelwa oku sinemigaqo yethu sinemfihlelo yethu kunye nanjalo njalo nenza ngendlela ekwanye kuphela nijoyina okubizwa ibandla kodwa akunakujoyina ibandla ujoyina indawo yokuphumla yamalungu kodwa hayi ibandla kuba uyazalelwa kwelabandla nomdiliya ngokwawo ngoku lindani umzuzu qaphelani ndiza kuvala emva kwethuba qwalaselani xoleleni beningabhekiselelanga ukutsho qaphelani jongani ukuba uthixo uhlanganisa lo mtshakazi ngalaa moya ngoko uhlanganisa umntu ngamnye ngalaa moya yabona ngoko uzalelwa koobaba ukumkani uzemva koko kwaubomi obabukweli bandla bukweli abandla neliya eliya 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 kwaubomi obabukwikhasi umdiliya uyesu bukwilungu athe walivelisa ozuko kunye nezinto ezikwanye endithi ndizenze imisebenzi endiyenzayo nani niya kuyenza naliya ilungu lenyanye lomzimba kakristu akukho hlobo lagama lincanyatheliswe kuwo kwayimisebenzi yalamntu ibonakalisa apho asuka khona ubomi bakhe bungqina into ayiyo uleliphi ilungu ungowophi umzimba kakristu kulungile ujoyine phi wona andikhange ndazalelwa kuwo yabona ndazalelwa kuwo akudingeki ukuba ubaxelele bayakwazi oko kwenzekayo wena ungasikhanyisa njani isibane uze ubeke isitya phezu kwaso watsho yabona hayi hayi xana uzelelwe kobuya bukumkani bukathixo ngoko ubomi obona bumi obabukuyesu ngoko unomdla kwimiphefumlo ngoko akudingeki utsenge abantu yiza esiguqweni akudingeki utsenge umntu othile yiza ucele kunye nabo basesiguqweni ehe izinto ngokuzenzekela ziyathululeka ngokuba ityinelwe kuwe ulummanyano nothixo utyinwe ngomoya oyingcwele ngoku uyayazi yintoni umoya oyingcwele ayithethayo ayithethi yengaxhuma naze ndakwazi ndibe nemvakalelo yengaqhelekanga zona ezo zilungile ndixhumile naze ndakwazi ndaze ndaba nemvakalelo engaqhelekanga ndithethe ngelwimi ndiyakholelwa umoya oyingcwele uyathetha ngelwimi ngokuqinisekileyo nditolikile ewe mhlekazi ndiyakholelwa okuya nako kodwa okuya asiyo okuya sikuko endithetha malunga nako kungabakho ukuvuza phezulu apha ndaweni ithile kungabakho ukuvuza apha kumonde wakho vumela umntu othile akubethe kwicala elithile ubuso ingaba uyajika elinye icala kodwa uthi la mhanahanisa umdaka ngoko kukho ukuvuza ndaweni ithile kuvela kungcono sikuyeke okuya kulungile kodwa niyakwazi endithetha ngako kodwa xana utywinelo emzimbeni kaKristu ngoko uzaliswe ngumoya kwaye ungunyana kaThixo oh ndinqwenela bendinamalunga neshumi lemizuzu uze ndifunde into ethile apha kodwa ndingandinyamezela iminye imizuzu elishumi ndifuna ukufunda into ethile nje intwana ngoku ngokunyanisekileyo iimbotyi aziyi kutsha ndiyakuniqinisekisa ndiyabona ukuba singafunda nje oku nje okwemizuzu embalwa ilunge nje kakhulu ukuba iyekwe ndifumene nje iqela lezinto apha nje zisiza engqondweni yam endingathanda ukuzitsho masityhileni kungcwele uYohane sahluko sesithathu kuthetha malunga nobomi obungunaphakade masifumane nje oko ikuthoyo apha malunga nale ngxaki yobu bomi bungunaphakade ubomi bukathixo ngoku qaphelani apha kwaye kukho indoda yakubafarisi egama lingunikodimo umphathi wamayuda leyo yona yeza ngoko kuyesu ngobusuku yaze yathi kuye rabi siyazi ukuba wena ngumfundisi ovela kuthixo akukho mntu unokwenza le mimangaliso ngaphandleni kokuba uthixo unaye ngoku bona zona iinkundla zasanhedrin zaqonda ukuba yena wayengunyana kathixo babeyazi nanku umlawuli wabo kanye apha exelela yena siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuthixo ngokuba kwa ubomi bukathixo butyhutya kuwe yabona siyazi ukuba imfundiso yakho asiyo eye yakho wena yekathixo ngokuba uthixo uyayibonakalisa yona yabona ubomi bukathixo butyhutya kanye kuwe ngokuqaphela uyesu waphendula wathi kuye inene ndithi kuwe ngaphandle kokuba umntu athi azalwe ngokutsha akanakububona ubukumkani bukathixo oh bethu ngaphandleni kokuba ujoyine ibandla lam oh jonga indlela abayikhupha ecaleni ngayo yabona uyesu ngoko waphendula uyesu inene ndithi kuwe ngaphandleni kokuba umntu azalwe ngamanzi nomoya akanakungena ebukumkanini bukathixo oko kuzelwe yinyama kuyinyama noko kuzelwe ngumoya kungumoya yini ukuba umangaliswe kuba ndisithi kuwe kumelwe uzalwe ngokutsha umoya uphepheza apho uthanda khona yabona kanye emva kwakhona yabona ukubuyela emva yabona umoya uphepheza apho uthanda khona nakubeni ungena kusiva isandi ungasiva isandi sabo kodwa ungenakuchaza apho uvela khona okanye apho uyanga khona unjalo naye wonke lowo ozelwe ngomoya waphendula uNikodimo wathi kuye zingathini ezi zinto ukwenzeka waphendula uYesu wathi kuye akunguye na wena umphathi kaIsrayeli kwaye ungazazi ezi zinto khangela phaya mzalwane i-EDD PhD ephindiweyo i-LD yabona kwaye ungazazi ezi zinto inene ndithi kuwe sithetha esikwaziyo kwaye singqine esikubonileyo nize ningabamkeli ubungqina bethu siyazazi ezi zinto sizibonile siyayazi yona kwaye anamkeli kwa ukwamkela ubungqina bethu umjoyini wecawa yabona ukuba bendinixelele izinto zasemhlabeni nize ningazikholwa ningathini ukukholwa ukuba ndinixelela izinto zasemhlabeni phulaphula ngoku koku apha qaphelani.
And no man has ascended up to heaven.
Akukho umuntu uthe wanyukela ezulwini. Kuphela lowo owehlayo esuka ezulwini. Kwa unyana womuntu osezulwini.
Figure that one out.
Kawukhe uqiqeleyo. Niyayazi ngelinye ixesha wathi, nicinga ntoni ngoKristu? Ungunyana kabani? Bathi, ngunyana kaDavide. Wathi, ngoko kutheni uDavide kumoya esithi kuye, inkosi yathi enkosini yam, hlala wena ngasekunene kwesandla sam. Angathini yena ukuba inkosi yakhe nonyana wakhe? Akubangakho umntu wambuzayo yena nanye into engenye. Kwisityhilelo wathi, ndiyingcambu nehlumelo likaDavide. Yabona. Ndingumdiliya kunye nesebe. Ndisisiqalo ndandikho ngaphambili kwasekuqalekeni, ndandisekuqalekeni kwaye ndandilihlumelo lakhe ngokunjalo. Ngoku apha wathi akukho mntu wehlileyo esuka ezulwini, kuphela ngunyana womntu lowo yena ngoku usezulwini. Inenekazi landibuza ngelinye ixesha umbuzo ndathi, khawundiphendule lona. Lathi, ngubani owayethandaza kuye uYesu egadini yaseGetsemane? Ndathi, ngubani owayethetha ngaye xana wathi, akukho mntu wenyukele ezulwini, kuphela lowo uthe wehla esuka ezulwini, kwanonyana womntu lowo ngoku usezulwini? Ngubani? Nanku yena elapha emile kanye apha kumphezulu wendlu ethetha noNikodimo kwaye esithi, ndisezulwini. Njalo loo nto masikuyeke oko de kube sebusuku. Nithini? Kuba semva kwexesha. Oh bethu, khawucamanga phezu kokuya ithutyana ngale mva kwemini. Ungena njani ebandleni? Ukuzalwa. Ngantoni? Mpefumlo kaThixo. Phefumlela kum. Phefumlela kum. Moya kaThixo ophilayo. Phefumlela kum. Lowo ngumthandazo wam. Vumela nje umoya oyingcwele uphefumle. Oh bethu, kuba imphefumlo kaThixo iyintoni? Ukutywinelwa ebukumkanini bukaThixo. Ekwazini ukuba xana ndavumayo ngokholo ekuqalekeni, ndiyamkholelwa uYesu Kristu. Ehe. Ngoko kukholo lam ndongeza isidima. Isidima sobuThixo. Emva koko kwisidima sam ndongeza ulwazi lwelizwi. Ulwazi lam ndongeza ukuzeyisa, ukuzalawula. Ndiyakuthanda oko. Ilizwe lam lelakho. Thwesa umphefumlo wam ngokuzilawula. Kusuka elwandle ukuya kulwandle olubengezelayo. Yabona? Umonde, oh bethu, ukuvavanya. Sukukhathazeka. Sathana uyakukubalela. Yakhwela ukwenyuka ileli ngoku. Yabona? Ndongeze isidima, ulwazi, ukuzeyisa. Ngoku, kufuneka ndongeze umonde. Andikabi naye umoya oyingcwele. Ngoko emveni kokuba ndongeze umonde, ndongeza ukuhlonela uThixo. Niyayazi intoni okuyiyo oko njengoThixo. Ndongeza oku ya. Andiziphathi kakubi. Hamba njengenenye lomKristu elifaneleke libe njalo. Sukwenza oko kube kukuzenzisa. Into ethile kum. Uthando lukaThixo lubila nje. Yabona, yabona. Hayi ukuthi, ah, kwedini ndingayenza kodwa mhlawumbi kungcono ndingayenzi. Yabona, aha. Iphaya nakanjani? Luzalo. Ndiye ndazalelwa koku. Uzemva koko. Uthando lukaThixo, uKristu, lwehlele ezantsi lize lityunele konke okuya kum ukwenzela inkonzo. Yabona? Ngoko, yintoni ayenzayo xana endinika umoya oyingcwele? Ukubeka kwindawo eyahlukileyo. Akuphawuli. Yabona? Ungumntu owahlukileyo ngoko. Akungowehlabathi, hayi kwakhona. Yabona, unxityiswe ngokwahlukileyo. Unxityiswe ngokwahlukileyo, hayi esi sinxibo sangaphandle. Hayi, hayi, akudingeki ukuba ube ngowahlukileyo nongaqhelekanga, nekhola ijikelezisiwe kunye nemisitho emide njalo. Hayi, hayi, akukwenzi oko. Unxiba ngokwasemizimbeni, ngokufana noku sisinxibo sokomoya esithethayo. Ingubo yomtshato ibekiwe kuwe. Yintoni oyiyo? NjengoYesu, qaphela, wayegutyungelwe kwaye wenziwa kumila kumbi phaya phambi kwabo kwaye iingubo zakhe zabengezela njengelanga. Nankuya yena uYesu, uThixo ebeka ongowakhe unyana. Yabona? Kwaye emva koko kwaza uMoses, emva koko kwaza uEliya, kwaza uPetros. Wathi, niyayazi iyinto entle ukuba lapha. Niyabona into ababayiyo abantu, oh, okungaphezulu kwendalo kuyenzeka. Wathi, basakheni iminquba ibe mithathu. Masakheni omnye ube ngokaMoses, uze omnye ube ngokaEliya, uze omnye ube ngowakho. Kwaye ngaphambi kokuba agqibe ukuthetha, uThixo wathulisa nje yonke into. Wathi, lona ngunyana wam oyintana kuzo zonke ezi zinto endizifunileyo ngoMoses ndaze ndakhupha umthetho ngoMoses ubulungisa ngabaprofeti uhlangabezene nazo zonke mveni yena ndiza kuphuma emfanekisweni ngoku yivani nje yena yivani nje yena oh bethu enjani ukubantshe into ngoko xana sithe sahlangabezana nezi ziqinisekiso saza sagcwala zizidima zikathixo kunye nezinto zikathixo ngoko umoya oyingcwele uyehla uze usityunele ebukumkanini musa ukukhathazeka wonke ubani uyakuyazi ukuba unawo akuye kudingeka uthi uhle uzuko kuthixo ndiyayazi ndinawo ndiye ndathetha ngelwimi uzuko kuthixo ndiyayazi ndiwufumene ndiye ndadanisa ndikumoya akuye kudingeka utshone lizwi malunga nayo wonke ubani uyakuyazi unawo sukukhathazeka ehe uyakuzingqinela ngokwawo uya kuyenza yaziwe phakathi kwabantu thixanisikelele ndivuya kakhulu ukuba lapha kunye nani ngale ntsasa ndibe neli xesha lobudlelwano kulaphulana ibandla lethu elincinci lincinci kwaye noko asinandawo yaneleyo ukwenzela abantu abezayo apha asingombutho siyakholwa kwaye sinobudlelwana nawo wonke umbutho niyeza nje apha ngokuba nifuna ukuza kwaye nina siyanithanda kwaye sifuna wonke umbutho wonke umntu ndiyakholwa ukuba kukho abantu kuyo yonke loo mibutho abangamakristu bangabazalwane noodade kukristu ke ngoko ke asinazibophelele kukho nto yokujoyina kukho nto yokwenza kuphela nje kukuba ngumkristu njengo Howard Cudle wayeqhele ukutsho asinamthetho kuphela uthando asinancwadi kuphela ibhayibhile asinamvumonkolo kuphela ukristu injalo lona yiza uze usihambele siya kukuvuyela oko sikholelwa ivangeli egcweleyo lonke isuntswana lelizwi sikholelwa nje ngqo ngendlela asongezi nento enye kulo sithabathe into kulo songeze nanye into yombutho kulo siliyeka nje ngendlela elililo injalo lona kwaye sisoloko sivuyela ukukwamkela yiza uze ube kunye nathi xana unako sithandazela abagulayo sikholelwa yonke into ibhayibhile eyitshiloyo yenziwe siye silibala ubuthakathaka bethu ngasemva size siphuthume ngokuxunela phambili umvuzo wobizo lwaphezulu ngoko enye into ngaphezulu ingaba uya kuyivumela na ukuba ithethwe imini ngaphambi kwakusasa uya kuqaphela kwi-ibhodi phandle phaya umbono ndibe nombono bekumalunga nentsimbi yesihlanu njengoko umfazi wam emva phaya esazi okanye esithandathu bendivukile siye savuka ukwenza abantwana ukuba balungele ukuya esikolweni ndiba nayo nje lena kumaxa ngamaxa kwaye nonke niyayazi nonke ngamnye kuni apha ukuba ayizange yasilela yona ngokuqinisekileyo igqibelela yabona ayizange yasilela kwaye ndiye ndacinga ukuba bendingoyena mntu uvuyayo endakhe ndambona bendimi elangeni SUN kwaye kwaye bendishumayela ivangeli kwelikhulu kakhulu ibandla bendifuna nje ukubona ukuba ibe ishicilelwa edayibhini elikhulu kakhulu ibandla kwaye lalihleli ehlathini kwaye imibala yelanga yayikhazimlela ukwehlela kulo nje apha nalapha lifumana lona lifumana ilizwi kwaye mna njengokwesiqhelo soloko ndisibamde kakhulu emva kwexesha kakhulu ndishumayela ixesha elide kakhulu kwaye ndiye ndashumayela ixesha elide kangako lade ibandla lalambela ukutya komzimba kwaye lona abanye babo baye badinwa ke basuke baphakama baphuma ukuya ukuzifunela ukutya baqalisa ukuphuma ngathi musani musani bendinovutho ndaba olubini ebendifuna ukufika kulo bendifuna ukufika kwintshumayelo yam kwaye inkosi bindinikile kwaye nawuphi umshumayelo uyayazi xana usazi okwenene ukuba uthixo ukunikile uyatshiseka nje ukubaxelela abantu kwaye bendishumayela nje tshali njengamandla njengoko ndinokushumayela nje ukuyibeka uyayazi kwaye ndithi zonke ezi zinto zinkulu oko uthixo akwenzayo jonga kuku ucalulo iingcingane zentliziyo yintoni yona ilizwi liqhubeka kufana nokuya kwaye oh ndinqwenela bendingakhumbula ebendiya kukutsho kunye noko umxholo wam ubukuko andinako ukucinga ngako yabona kodwa ndandishumayela nje kwaye ndandibukele isiqu sam siyenza kwaze emva koko xana ndandimile phaya ndijongile kwaye ndibukele isiqu sam ndilishumayela kwaye ndandishumayela nje kulowo ungayi kuba naye kwaza emva kwethutyana ndaphakama ndayazi ndaze ndacinga uzuke kuthixo ndajonga kwezi zinto ezimangalisayo noku okuya ngqo ndaqaphela abantu baqalisa ukukhangeleka ngathi balambile emzimbeni kwaye ke babe nokoneleyo okomoya ke baqalisa ukumka baza abanye babo baqalisa ukumka ndacinga yintoni ingxaki nomntu wonke ndaze ndaze ndajonga kwaye nango amaqabane aselula ehamba ecaleni lam ndacinga ndathi nje umzuzu sihlobo nje umzuzu uya kuphinda ubuye kwakhona xana amathunzi angokuhlwa ehlile uyabona ndathi uya kubuya kwakhona kodwa mandikunike oluvutho ndaba lokuqala kuphi apho zonke ezi zinto zivela khona endithe ndakubonisa kuphi apho zivela khona ndathi nazi ziselizwini likathixo zingu-ethe inkosi isithembiso sakhe kuba ndathi nonke niyandingqinela ngqinani oku okokuba umyalelo wam nguhlala nelizwi ndathi yintoni ingxaki yenu nonke aninakho ukuliqonda ilizwi ufanele niliqonde baze abanye babo bathi ndoda ndingathanda ukufumana ibhiskithi kunye nokufana nokuya kulungile ndiye ndacinga nje kuhle uzuko kuthixo uba bafuna ibhiskithi mabaye kuzifumana ke ndaphethuka ndacinga ow kodwa uyayazi intoni amathunzi aza kwehla emva kwethuba kanye ngoku ndathi emva koko ngobusuku xana elabandla lihlangana kwakhona ndiyakubeka uvuthondaba kubo ndize ndibaxelele ukuba izinto abathe bazibona ndizenza zifumaneka elizwini likathixo hayi kwincwadi ethile yentsomi okanye umbutho othile ifumaneka elizwini yabona yonke intwana yayo elizwini kuba ndayalelwa koku ya ndacinga uyayazi bona bonke ngamnye baya kubuya ngobu busuku ke naku endiya kukwenza ndiyakutsala emva uhlobo lokuyitsala emva ndiyayazi indlela endiyenza ngayo kwezi zigaba zamabandla nezinto nditsho oko ndikutshiloyo ngaphambili ndiyakuyitsala emva kwilizwi emva koko olu lukhulu lumangalisayo uvuthondaba ndathi lilinjani ixesha eliya kubalilo makabongwe uthixo ndaza ndazibona mna ndisiba mncinci ngenene ndaze ndakuva okuya makabongwe uthixo ndazibona mna ndinyamalala ngokufana nokuya kwaye naku ndandilapha ndimile phaya ngoku nali utoliko lwayo yabona into yokuqala endathi ndayenza izinto ebezenziwe zibe zingumnqa ebantwini ubuninzi babo andithethi ivangeli egcweleyo kunye nabangcwele bakathixo kodwa ndithetha kuninzi labantu kwaye akukhe ufune ukujonga ehlabathini ihlabathi njengomyalezo kathixo xana usiya uze uthi njengobhowuze wathi bendisoloko wathi ndibe nephupha kwiminyaka egqithileyo lokuba uthixo uya kundithumela ichicago aze ashukumise ichicago kwenzela uzuko lukathixo ndathi joseph sele yenzile ngokuba wathi abakhange bashukunyiswe kusukela kumudi okuya ndithetha malunga nebandla okuya kokungabalulekanga phandle phaya okuya luthuli nje lomhlaba elagquba ligcwele ezitratweni oojezebhele abaqatyiweyo kunye nento yonke ndathi okuya kuphandle phaya zona ezinkulu ezindala iindawo zokuphumla nezinto ziya kudilika kwaye ziwele ezitratweni phaya ndathi uthetha malunga nebandla ibandla elibona ukutyhileka kukayesu kristu kubonakalisiwe kwaye baya kuqonda bakangabi lishumi elinesihlanu abaphuma echicago bakangabi lishumi kwesi sizukulwana abaphuma kwisixeko sonke sasechicago abavelayo nakhe nakucinga oko njengoko kwakunjalo ngemihla kanowa ke kuya kuba njalo ekubuyeni konyana womntu xana imiphefumlo yesibhozo eyasindiswayo aha bangaphi abaphuma esodoma yabona endithetha kona ndiyathandabuze iya kuba liqela yabona kodwa ibandla ngokwalo likufumene ukushukunyiswa bayiqondile balazile ilizwi balibonile ilizwi xana lalisenzeka baza balibamba ngoku jonga kukuya okomzuzu ngoku kwaye lona wokuqala umyalezo xana bawubonayo wonke umntu wahlanganiselana kuwo bathi ow uzuko kuthixo ow ukuba ndingabona oku okuya kunye nokunye baza bemka kwangoko ngendlela ekwanye abaza ngayo yabona kwaye ngoku bacinga ke andiyazi uza kujoyina phi ukuba andizi koku iya kuba yile ndlela kwaye ndiya kukhutshelwa ngaphandle ngapha kwaye andiyi kuba nanto apha abazalwane bahlala phantsi bathi kulungile yintoni endiya kuyenza ukuba ndi yabona pha abayi kuma ithuba elide ngokwaneleyo ukuze baqonde ukuba lilizwi uthixo alithembisileyo libonakalelisiwe yabona baza bemka kodwa ungakhathazeki amathunzi asondele yabona Xana ndibuyela entsimini, niyakhumbula ngobunye ubusuku bomyalezo awathi wandinika wona emva phaya xana ndandibeka ilitye lembombo njengokuchanekileyo, wathi yenza umsebenzi. Wathi xana uphuma kulo mbono, funda uTimoteyu wesibini isine, niyayazi ileli kanye phaya kwilitye lembombo amashumi amathathu anesithathu eminyaka eyagqithayo. Wathi yenza umsebenzi wobuvangeli, ufezekise ngokupheleleyo ubulungiseleli bakho, kuba kuya kubakho ixesha abangayi kuyinyamezela imfundiso ephilileyo, kodwa baya kusuka ngokweenkanuko zabo bazifumbele abafundisi bebaba iindlebe, suka kwiintsomi kuyo inyaniso baye kwiintsomi. Ukuba oko akubanga njalo nje ilizwi ngelizwi, kodwa khumbulani ngoko ngobunye ubusuku xana ndingazange ndiyifunde yonke intsalela yayo amashumi amathathu anento eminyaka endithe ndashumayela kulo mnquba, zange nangelinye ixesha ndiye ngaphambilana kunoko, kwaye andiyazi kutheni. Ndasoloko ndimangele de ngenye imini ndabona apho uYesu wathabatha incwadi esongwayo waze waqalisa ukufunda, waze wafunda isiqingalo sesiprofeti, waze wema wathi phaya eCapernaum, wathi kwaye ngawo lo mhla esi siprofeto sizalisekile. Utheni engazange afunde yonke intsalela yayo ibhekiselele kuzeni kwakhe kwesibini? Yabona, kwaye phaya ndifundile okuya ndingazi, ndathabatha okuya kwaye nantsiya yayiphaya kanye phambi kwam emazantsi ePines eMzantsi Carolina. Ngalaa ntsasa ndimile phandle phaya ndithetha noJoseph Boze ndeyame ngecala lemoto ndayibetha. Wathi uPaulos, ndi bonke abantu bandijikele, akukho mntu kunye nam, uDimas undishiyile ukuthanda eli hlabathi lakaloku nje, kwaye mnangoku jonga, kwaye umkhandi wobhedu undivise ubuhlungu kakhulu. Jonga into afanele wacinga yona uDimas. Kutheni ndimbonile uPaulos eshumayela ivangeli kwaye ephilisa abagulayo, kwaye nangu ehleli usiva ubunzima ngokwakhe ehamba nogqirha uLuka. Lonke ixesha ehamba uthabatha ugqirha kunye naye, indoda ishumayela impiliso engcwele. Kutheni ndimbone betha indoda ngobumfama, wathi inkosi mayikohlwayo, kwaye uya kuba imfama okwexesha aze avumele umkhandi wobhedu amgxothe emhlanganweni. Ndiyaqikelela lahlekene namandla akhe wokubetha abantu bamfameke, yho, uphulukene namandla akhe empiliso engcwele. Thixo umjikele. Andicingi uDimas waphuma waya ehlabathini, kuba uDimas wayengowe, niyayazi imbali yakhe, wayengowolukhulu olutyebileyo usapho, kwaye wayefuna ukuhamba nesihlwele sonke. Kodwa uPaulos, usizi lomncinci uPaulos, yayiyintoni? UThixo usoloko evumela ulungiselelo lube njeya azemva koko aluthwese isitshabo. Wayeka uYesu wafika kwindawo, khangela phaya xana wayenokuvusa abafileyo, xana wayenokwenza nayiphi into afuna ukuyenza, aze avumele iJohn lomRoma lichwithe iindevu ebusweni bakhe, lize litshicele ebusweni bakhe. Lambetha, labeka umrhaji ebusweni bakhe laze lathi, ngoku uyazi bandixelele ukuba wena ngumprofeti. Bonke kubo bema phaya neengcongolo baze bambetha entloko, bathi ngoku sixelele ngowuphi okubethileyo wena. Wayesazi ngowuphi ambethileyo yena. Aha, ngokuqinisekileyo wayesazi, yabona, kodwa ulungiselelo lakhe lwalulungiselela ukuthweswa isitshabo. Lusoloko lufika kulaa ndawo apho lukhangeleka ngathi ngenene libuthakathaka ngenene nje malunga nokuphela, emva koko Thixo aluthwese ngesitshabo. Oh Nkosi, yivumele yenzeke, yivumele yenzeke Nkosi. Masiqubudeni iintloko zethu. Ngoku mnquleni yena siye saba nemfundiso elukhulu. Masiphakamiseleni phezulu izandla zethu kuye ngoku. Ngoku yibani kumoya, yabona ndiyamthanda. Ngoku masiphakameni ngeenyawo zethu. kwethu encinci ingoma yokunqumamisa sicula umqolo wokuqala siza kuxhawula izandla omnye nomnye umqolo wesibini siya kuziculela kuthixo kulungile sizemva koko sinqunyanyiswe ngoku masiculeni
Child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Take it everywhere you go, precious name.
Ngokukhumbulani oku ngoku ndiza kuculela umzalwane omncinci apha ebendinaye egumbini kwimizuzu yombalo egqithileyo oxabisekileyo omncinci umzalwane imishinari kwi-assemblies entlango phezulu apha ndilibala igama lakhe lingubani ndiza kuculela yena anqumamise ngomthandazo kwamsinya njengokuba sicula lo mqolo ulandelayo thabatha igama likayesu uhambe nalo njengekhakha kuwo wonke umgibe kwaye xa izilingo zikujikelezile zihlangene phefumla nje igama elingcwele ngomthandazo bukela amademoni esimka ngoko yabona ngokukhumbulani thabatha igama likayesu uhambe nalo njengekhakha kuwo wonke umgibe kwaye xa izilingo zikujikelezile zihlangene yima nje uze uphefumlela gama lingcwele ngomthandazo bukwela okwenzekayo kulungile sonke ngokudibeneyo ngoku
As a shield from every snare, when temptations round you get, what do you do now? Just breathe that holy name in prayer, precious name.
Ngelixa nisamile apha ixesha lokugqibela bendisemnqubeni apha lo mama uqhubeka ehleka kwahesalatha elusaneni olusana belukuzincedisi zokuhamba nalo lubaleka lujikeleza apha ludlala kamnandi namhlanje akumandanga oko mayibongwe inkosi ngoku qaphela apha sithandwa xhumela ezantsi uze ubabonise ngaphaya indlela anokubaleka ngayo apha yabona ngoku masiqubudeni iintloko zethu kwaye khumbulani iinkonzo ebusuku ngoku kwaye bubusuku bomthendeleko kwaye nonke nina khumbulani oko nina eningamakristu siyanimema ukuba nize kwaye nithabathe umthendeleko kunye nathi silindelele imnandi ixesha oxabisekileyo umalusi wethu apha umzalwane uneville kunye bangaphi abamthandayo umzalwane uneville yithini amen phulaphulani bazalwane ndiphulaphuleni njengowenu njengomnye wabelusi apha emnqubeni ncamathelani kunye nomzalwane uneville hlalani naye yabona usisicaka sikakristu hlalani kunye naye ibhayibhile ithe masihlanganeni kunye kwaye oko ngakumbi njengoko ndibona lo mhlawumbi usondela izani ezinkonzweni izani masingeneni size sihlale kakuhle ecaleni komalusi wethu yabona hlalani kakuhle kunye no